Ngithenje ukubale ethi kancane kunobubo sokusi benokubambeka ezimotweni futhi asikwazanga kungena. Ngivamise ukuba late nokho. Esikhathini esingezinto esedlule ngangikhuluma ebandleni United Brethren futhi bona umfundisi wasukuma wayesethi ngifuna kunethulela umnumzane Branham ongasekho. Aw ngazalwa sekuleti kancane ngaba late emshadweni wami cishe amahora amabili uma nje ngingaba late emngcwabeni wami manje kuzolunga yilokho ngempela engifuna kuba late kukho. Siyajabula kuba lapha kuleli dolobha elithandekayo njengoba besishayela sizungeze kulububusuku. Siyahlela lapha bengicabanga ngemuva eminyakeni eminingana edlule ngenkathi sasinomhlangano lapha. Futhi bengicabanga ukuthi isikhathi simnandi kanjani abantu lapha basikhombise sona ukuthi babe kahle kanjani nenkosi yasibusisa. Futhi umfowethu uPosworth wayenathi usehambe wawela ulwandle manje ngakolunye uhlangothi ngahamba ngayombona ngaphambi nje kokuhamba waye phezulu le ngaseminyakeni eyikhulu budala. Wayesanda kubuya nje e-Afrika lapho sasikade sishumayele ebuthungeni benkolo khona ndawonye ngathi kuye ngenkathi waye ngaphuthumela ekhaya lakhe futhi nakho kwakulelo khokho omncane elele lapho efa. Futhi waphakamisa abagibeli bamahashi bakho kwake kwabakhona noma ubani owaye nesithonzi kwakungu-FF Bosworth. Waye indoda enkulu kankulunkulu omunye wabasekuqaleni ufika lapha eTexas futhi wahlala edolobheni lilodwa iminyaka eyishumi futhi wasungula amabandla esikhombisa futhi ngemvuselelo yodwa ngazange ame ubusuku noma zonke izinsuku futhi noma iminyaka eyishumi elandelanayo. Njalo ebusuku ndawondawo ebambe umhlangano welapha eTexas.
Did you hear how I went?
Nizwe lokuthi wahamba kanjani na cishe ihora ngaphambi kokuba ahambe ukunqambula indlela wayekade lele isikhashana futhi wasukuma wabuka egombini wayesethi mama. Futhi ihora lilodwa eligcwele noma mhlawumbe amahora amabili waxholana nabangani ayebaholele kuKristu futhi base bahamba iminyaka engamashumi amahlanu wawela umgoqo ngakulunye uhlangothi wabuyela emuva wayesebeka izandla zakhe waziphambanisa kanjalo wahamba ukuyohlangana noNkulunkulu. Ngisoze ngawakhohlwa amazwi akhe okugcina kimi wathi shesha mfundi Branham uye phesheya kwezilwandle ngokukhulu kushesha yilapho amasimu evuleke khona futhi ngathi futhi Bosworth awuguli na wathi akukhona kukodwa ukuncuka ukugula wathi sekuza isikhathi sami nje manje ngiyiphilile impilo yami. Ngathi kuye yonke impilo yakho ende kaKristu kwakuyisiphi isikhathi sakho esikhulu kunazo zonke futhi Bosworth na wathi khona manje. Ngase ngithi uyaqonda khona-ke ukuthi uyahamba na wathi yebo kodwa futhi Branham konke ngikuphilele iminyaka engamashumi ayisithupha edlule bekungokukaKristu futhi cishe noma ngamuphi umzuzu uzongena ngalowo mnyango okungiyisa ekhaya. Kunjalo izimpilo zamadoda amakhulu zonke ziyasikhumbuza futhi singenza izimpilo zethu ziphakame kakhulu ngokuhlukana sishiya ngemuva amanyathelo ezihlabathini zesikhathi. Ngicabanga ngobufakazi bakhe futhi ngicabanga ngoPaul Rudder ngenkathi ihamba bangaka bake bamazi uPaul Rudder na abaningi benu bantu waye indoda enkulu kaNkulunkulu waye California ngangivame ukuhlala ezinyaweni zakhe ngenkathi ngisengumfanyana futhi yena noLuke bathe kunamathelana ndawonye njengendodana yami nami uBilly futhi ngenkathi efa iMoody Bible Institute yaseChicago yayithumele abacula ngabane phansi ukuba bacule futhi babecula uhlobo lweculo elinensayo eduzane uNkulunkulu wami kuwe futhi uPaul uma benimazi wayehlala njalo namangcobo wabhala leli culo iculo lami elingcikithi kholwa kuphela futhi wayenamangcoko wayehlala ekhuluma okuhlekisayo kuthize njengomfowethu Bosworth. Ngakho ngenkathi becula eduzane uNkulunkulu wami kuwe wasukuma empeteni wathi anisho ubani ofayo lapha imine noma yinine na futhi wathi wathi dodza wathi phakamisani lezo zisitho bese ningiculela amanye amahle ngempela amaculo evangeli yasheshayo futhi bacula phansi siphambanweni lapho umsindisi wami afela khona. Wathi lokho kuzwakala kangcono wathi upulukna futhi lokho wayengafuni ukubona umfowabo efa ngakho waye kwelinye igumbi futhi wathi ukwelinye igumbi wathi mtsheleneze lapha uLuke umfo mkhulukazi uma nonke benimazi yena noPaul noBilly Sunday noFF Bosworth nabo bonke babe ngezinsuku zabo baphatha evangeli osukwini lwabo. ngakho manje ngeke ngikathibe uLugu wathi kuPaul noma uPaul wathi njalo kuLugu wabamba isandla sakhe wayesethi cabange Paul noma Lugu sihambe ibanga elide sindawonye asihambanga na wathi yebo sihambile Lugu noma Paul uPaul wathi kuLugu sisuka kude wathi yebo sisuka kude mfowethu kodwa wathi kucabange emizuzwini emihlanu kusukela manje ngizobe ngimi ebukhoneni bukaJesu Kristu ngembethe kulunga kwakhe wacindezela isandla somfo wabo wayesefa. Ngicabanga ukuthi kwakungubhalami owathi wasendulo mangife njengabo. Oh sonke siyajabula kuba ngamaKristu asijabuli na ngiyamangala ukuthi yini ebesingabheka kuyo kulobu busuku kuba bekungezikho bukaKristu na iliphi ithemba ebesiyoba nalo na besingahlala kuphi na besingasekela kuphi noma yini ibe yisisekelo namhlanje ngaphandle kukaKristu na. Oh mngane wesoni wena okuleliwo lokazi lincane kulobu busuku ake ngikwexwayise balekelani ulako luzayo inye kuphela indawo yokucasha. Ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu wenza umuzi wokuphephela uKristu Jesu esingagijimela kuwo futhi siphephile. Ngamuva nje bengisendiya eBombay lapho thina inkosi sivumele sishumayele esixukwini esikhulu kunazo zonke izinkulungwane zabomdabu boblankethe bephula izithixo zabo emtabathini bemukela uKristu njengomsindisi. Ngiqagela endiya kwakuphendwe kathathu lokho kodwa sikwazanga ukubabala futhi ngi India yizwe okungenani elikhuluma izilimi ezimbili niyazi yayinge yengilandi futhi kamuva nje ithathe inkululeko yayo kubeni ngabi namali kuzobala kwase kuthi ke babengenamali futhi banikwe inkululeko yabo njalo kwase kuthi ke ngathathe iphephandaba futhi ngangifunda ohlwini lwesingizi futhi kwathi ngicabanga ukuthi kuzamazama komhlaba sekuphelile manje izinyoni zonke ziyabuya futhi ngithanda ukuthatha zwana nje nginitshele indaba endiya bampofu kakhulu. Ngikholwa ukuthi indawo ehlaselwe ubupha kakhulu engake ngaba kuyo empilweni yami kwakusendiya. Nina bantu aniqondi nje kuze kwenzeke ukuthi uye lapho kanye nibone omama abancane belele emgwaqeni izingane zabo ezincane zingena nyama ebusweni bazo izisu ezincane zivuvukele babulewa indlala becela abangakudla bekucela ukuba uthathe ingane umyeke yena afe kodwa uzame ukusindisa ingane yakhe uthatha lona uthininga lowo lona lowo lowo na nje yonke indawo impela kuyinto efikiselana omunyo nenhliziyo yami yephuka ukubona India. Ngithemba ukubuyela emuva futhi ngale nkwidla ephephandabeni kwasho ukuthi zonke izinyoni zazindize zasuka ezinkoxeni zazo endiya ngibanalo uthango oluhle njengoba ninalo lapha yestate ucingo oluphiciweyo kanjalo njalo nothango oluhle olwenziwe ngezitini ezicetshile phezulu bacosha matshe ikakhulukazi bese bebeka matshe ndawonye kunabantu abayizigidi ezingamakhulamane namashumi ayisikhombisa endiya futhi ngokwethembeka ngiyazi ukuthi nginehaba kodwa ngingaqagela ukuthi izinxibi eziyizigidi ezingamakhulu bane zivele nje azazi lutho ngaphandle kokunxiba banenqaba yengcebo yemvelo kodwa hayi umkondo wokuyithuthukisa abakwaziyo kuphela ukunxiba nenkolo futhi ngabungazwa ngaleyo ntambama ethembelini lamatsheni nezinkolo eziyishumi nesikhombisa ezihlukene futhi bonke baphika uJesu Kristu noma yena enguNkulunkulu ngakho ngazibonela ukuthi bayini bayakholwa iningi labo ekuzalweni kabusha bashanele imigwaqo lapho beyakhona ukuze bangeze ukunyathela kakhulu njengezeze elincane noma into etshwane ukuthi kungahle kube ngumama wabo obuyele kuleso simo noma ukuthize manje ukushumayela umhlatshelo wegazi kubantu abanjalo. Kodwa ngalobo busuku ngikathi umoya ongcwele ufika enkundleni indoda eyimpumputhe ngokuphelele yama lapho ngibone umbono yayizokwemukela kubona kwayo ngathi ngiliphonsela inselelo nonke nina bakaMohammed nonke amajeni amasi nobuda nabanye ukuba nize lapha futhi ninikeze le ndoda kubona kwayo ngathi yini izithameli eziyithulele kangaka na ngathi ningeke nakwenza nami ngeke kodwa uNkulunkulu wasezulwini owavusa uJesu Kristu kwabafileyo uthembise lezi zinto esizibonayo futhi ngisanda kubona umbono ngangingeke ngikusho lokho ukuba ngangingawubonanga umbono indoda izokwamukela kubona kwayo ngathi manje uma abaprofethi bakaMohammed bebakhulu kakhulu mabeze ngaphambili kuti bayini ke ukubona futhi ngizoba ngukaMohammed ngathi ngicabange ukuthi bekungukufunda ingqondo bengifunda umqondo wayo ngenkathi ngiyitshela ukuthi ibifanele ibe namadoda angcwele ufanele nje uye lapho cishe ukukuqonda ngathi ukuthi yona lendoda impumputhe yaphuputheka ibuka ilanga ingumkhonzi welanga yakhonza ukuteliweyo esikhundleni somdali siyakwazi lokho ngase ngithi ubungeze njalo kuba amasika befuna kuyiguqule kukhulumeni kwawona noma uma amajeni eyifuna kweyayo yini okunye bebeyokwenzani na nje ashintshe indlela yayo yokucabanga sinento efanayo United States uNkulunkulu oyedwa kuphela ngathi onke ama-Methodist afuna ukwenza bonke ama-Baptist ama-Methodist ama-Baptist afuna ukwenza bonke ama-Presbyterian ama-Baptist i-Pentecostal ifuna ukuthatha yonke into ngakho nakho lapho khona kuyini na kuqule indlela yakho yokucabanga kodwa kuzofanele kube khona into ethize elungile nento ethize engalungile ngabamba iKorani ngesinye isandla iBhayibheli ngesinye ngathi okunye kwakho kuqinisile futhi okunye kunephutha kokubila ngeke kulunge ngoba kwehlukene kakhulu okunye kokunye ngathi kodwa uma uJesu Kristu ongibonise umbono ukuthi izokwemukela ukubona kwayo uma yemukela ukubona kwayo bangakikini bantu manje nibona ukuthi uKristu wenu noma akekho omunye lapha ongayinika ukubona kwayo lendoda ithi izokhonza uNkulunkulu oyinika ukubona kwayo manje uma uJesu Kristu ezobuyisela ukubona kwayo bangakekini abazokwemukela uJesu Kristu abe ngumsindisi wenu na nje kuze kuyofika lapho kuphela khona amehlo akho lezo zandla ezimnyama emoyeni kwakulinganiselwa kubantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngakho futhi ngenkathi leyo ndoda esithola ukubona kwayo yangidumela ngasokhalweni manje mayor yaseBombay nganginalo igama layo ngiliphethe isikhathi eside ephaketheni lami yayihlezi khona lapho futhi ngani babe nombutho badabule izicathulo zami amaphakethi amaphuma ebhantini lami babe ngabanga abantu abangamashumi amabili noma amashumi amathathu nalabo nogada bezama ukubavimba nalabo besifazana abancane babe gijima phezu kwalabo nogada kusondela nje kuphela lapho obukhona akuthinde adedele ingane isondele eduze kwakho noma ukuthize cabanga futhi bona balambile futhi bomele uNkulunkulu kanjalo futhi ucishe impela ufanele uqashe abantu United States ukuba beze bezozwa evangeli noma bayesontweni ngolo sithathe busuku lokho ngokuthi kuyadabukisa ukuqeda indaba yami ezinyoni ezincane zingena kulawa zakha izindleke zazo kulamadala kanti futhi izinkomo nezimvu ziyangena zivele emadlelweni futhi izimente mbama zizungeza umthunzi walezi zindonga ukuvimbela kushisa imisebe eqondile yalelo langa lasezindaweni ezishisayo futhi kwana manjalo lezo zinyoni zandiza zasuka ekhalazo futhi zaphumela emasimini ezihlahleni nasemahlathini izikomo zaphuma ngasezintangweni izimvu zaphumela endle futhi zamaze encikene kukhona kokuzokwenzeka khona manjalo nakho kufika ukuzamazama komhlaba kwazamazamisa phansi zonke izindonga ukuba izinyoni ezincane zazihlale ezindlekeni zazo zaziyobulawa ukuba izinkomo nezimvu zazihlale zazungeza lezo zindonga zaziyobulawa zahlala phandle lapho izinsuku ezimbili ngoba kwakukhona njalo njalo ukuzamazama komhlaba kuza okuncane nokukhulu kwase kuthi emva kwesikhashana izinkomo nezimvu zabuya futhi izinyoni zandiza zabuyela kulawo makhaya ezaziwashiya lesindlekeni emadaleni kanjalo njalo nephepha lathi lezo yisibonakaliso sokuthi kuzamazama komhlaba sekuphelile manje bukani uNkulunkulu owahola izinyoni nezimvu nezinkomo zingena emkhunjini uNkulunkulu ofanayo ongazihola namhlanje wakwenza kuthi umanyoni selwane ngokuzibonela ngokwemvelo sazi ukuthi kusuka kanjani imibhoshongelo emikhulu yasebabhele elungiselele kuwa bafanele kakhulu kangakanani abesilisa nabesifazana abazelwe ngokusha ukwazi ukuthi kubalekwa kanjani uphume bancikane na uma sakeza bakhona isikhathi esifanele sencike komunye nomunye sikhona manje hlanganani sonke ndawonye futhi sihlale ndawonye ngokuba imibhoshongelo emikhulu yale enkulu inqubo yenziwe yizwe izodlula ukuthi ukukhesha kombuso ongene kuphela isikhathi seminyaka yenkulungwane sizoqala ngolunye lwa lezi zinsuku phezu kwalokhu asisondele ezweni manje futhi ngaphambi kwalokho asikhothamise amakhanda ethu senzele umkhuleko. Ngiyazibuza ngaphambi nje kokuba sikhuleke, uma ingaba khona noma yimuphi wesilisa noma isifazane ngaphandle kukaKristu ongathanda ukukhunjulwa kulo mkhuleko, ungasiphakamisa isandla sakho na uthi nje ngikhumbule futhi Branham. UNkulunkulu akubusise ubuqotho bakho, kuyamangalisa kwangathi uNkulunkulu angakuzwa. UNkulunkulu akubusise izandla ezidazini noma ngaphezulu. UNkulunkulu akubusise nenekazi lokho kuhle emuva lengemuva. UNkulunkulu uyazibona izandla zakho impela, uyazibona. UNkulunkulu akubusise mnumzane. Baba wethu esezulwini, siza sisondele esihlalweni sakho sobukhosi sobulungiswa, futhi uma besingathola ubulungiswa besizosulwa nje kalula ebusweni bomhlaba, kodwa siza phansi kwegazi likaJesu ngokuba washo emazweni akhe uqobo, uma nicela noma yini kubaba egameni lami ngiyokwenza. Futhi siza egameni leNkosi uJesu, singaceli ubulungiswa Nkosi, kodwa sicela umusa. Indaba nje baba kuleso siqishana sephephandaba esinaso lapha ukuthi lezo zinyoni ezincane zandiza zasuka zabaleka uNkulunkulu ofanayo owayengabangenisa emkhunjini, futhi ngaphambi kwembubhiso yangaphambi kukazamcolo uNkulunkulu ofanayo namhlanje angadonsa izinyoni zakhe nezilwane zakhe zisuke engozini. Impela Nkosi, ungasixwayisa ukuba sibalekele ulaka olizayo, ngokuba izizwe zonile futhi zaphendukela uNkulunkulu zihlubukile ezinhlizweni zazo. Futhi masinya siyaqonda ukuthi kuzoba nokuqhuma kwe-atom emhlabeni wonke ukuzozamazamisa lelizwe lingene ekusaseni iphakade lethu. Khona-ke ngokunye ukusa okuhle, Nkosi uJesu nebandla layo bazobuyela emhlabeni. Ngalolu suku uNkulunkulu yilokho izinhliziyo zethu ezikulangazelelayo, lapho abadala bezoba basha, lapho kuze kube phakade ngeke besaba khona abantu abadala, futhi ngeke lusaba khona usana lwezinsuku, bayoba nje kulobu bukhazikhazi bobusha kuze kube phakade. Siyakubonga ngaleli qiniso elikhulu Nkosi, nakuba kubonakala kukude kithi manje, kodwa nokho kungahle kungabi njalo kuze kube kusasa size sikubone. Ngiyakhuleka Baba ngalaba abaphakamise izandla zabo ngenhlonipho yokuzithoba nangobuqhawe kulobu busuku, ukuthi bebefuna ukwemukela wena njengomsindisi wabo, bafuna ukukhunjulwa emkhulekweni. Kulunkulu, akukho muntu ezweni owenele ukuhola abantu abanjalo. Ngiyaqonda ukuthi ngumoya wakho owenza lokho. Wena wathi akekho ngeza kimi uma ubaba engamdonsi, nakho konke ubaba ngiphe khona kuzoza. Baba, ngikhulekela ukuthi uzobasindisa kulobu busuku, kwangathi okuthile kungashiwo noma kwenziwa ngendlela yokuthi bazokwemukela wena njengomsindisi wabo, futhi sigcwaliswe ngomoya ongcwele wakho, ngokuba siyaqonda ukuthi labo ababekwe uphawu, izinhlupho iyaliwe ukuba zingasondeli kunoma yimuphi walabo abanophawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. Siphe khona Nkosi, sindisa osindisekayo kulobu busuku, ugcwalise ngomoya ongcwele labo abawulindile, futhi uphulukise bonke abagulayo nabahluphekile. Busisa abangcwele Nkosi, baphe isibindi esisha kwangathi bangabopha izikhali ngokuqina kancane. Busisa wonke amabandla, wonke amahlelo uNkulunkulu, sikholekela ukuthi izingalo zakho zomusa zizofinyelela kubo, nemvuselelo izobobokela kuwo wonke amabandla kulo mphakathi lapha, futhi kuzoba khona ukuhlangana ndawonye njengo umoya ovunguzayo. Siphe khona Baba, thumela imvuselelo kulaba bantu abamanga lisayo lapha abakuthandayo. Ngikhulekela ukuthi usithethelele amaphutha ethu nezono. Manje Baba, sifihle isikhulumi kulobo busuku egazini leNkosi Jesu, ngokuba siyakucela egameni lakhe. Amen. Emibhalweni yevangeli kulobu busuku encwadini kaMathewu ongcwele isahluko se-12 nevesi lama-42, sifisa kuthatha indikimba lapho yengqikithi encane iNkosi Thanda. Kulokhu kuza nje ngidingeke ukuthi nje engikubiza ngokuthi ngikhulumele umfowethu Mo. Umfowethu Mo kudingeke abuyele ekhaya ngokuba ulethe umkakhe kanye nabo ezansi ekuseni, futhi silindele ukuba afike umfowethu Mo, ungumphefumulo omkhulu kaNkulunkulu, indoda enkulu kaNkulunkulu. Ngimaze kusukela ngiseyiawu waqala enkonzweni eminyakeni eyi-14 edlule enkonzweni yokuvangela, ube sezindaweni eziningi emhlabeni jikelele, ngimtholile akekho lapha kulobu busuku. Ngakho-ke ngakusho lokho owangempela umKristu oluhlaza sasiphakaphaka weqiniso indoda yangempela kaNkulunkulu mfowethu mo unebandla elimangalisayo enhla lapho eShevi Port inkosi yambusisa manje kumathe ongcwele ishumi nambili amashumi amane nambili futhi indivukazi yaseningizimu uyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane silahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi bhekani kukhona lapha omkhulu kunoSolomoni uJesu wayekade basola abantu futhi ngenxa yokuthi babengawuqondanga kahle umlayezo wakhe futhi babezama ukuwenza into ethize owawungesiyo wayekade esemizini yabo futhi wayekade enza izimangaliso futhi ekhombisa isibonakaliso sakhe sobumesiya kubantu njengoba sikhulume ngaso izwe lobusuku futhi sithela ukuthi labo ababemiselwe ukuphila bakubona labo ababengakumiselwe ukuphila bakubonanga Ivangeli liphuphuthekisa labo abangafuni ukukwemukela futhi kuzonikeza ukubona kulabo abavumayo ukukwemukela futhi yileyo ndlela okungayo ngezinsuku zakhe lapho umbhalo ngokusobala uzisho impela izinto azenza futhi wathi uyokwenza nokuthi bakugetsha kanjani wakhombisa ukuthi babefanele baphuphuthekiswe Kuthi ukucabanga ngakho lawo majuda ampofu ayephuphuthekile ukuze amehlo ethu engahle ihambe nethuba lokuvulwa futhi manje ivangeli lifanayo laphuphuthekisa amajuda liphuphuthekisa ibandla into efanayo yethenjiswa impela futhi kuhamba amamayela ezigidi phezulu kwamakhanda abo ngiyajabula ukuthi niyakuqopha lokho ngiyazi ukuthi lewo nguyisho kanje inkosi ukuthi ivangeli lifanayo laphuphuthekisa amajuda manje liphuphuthekisa bezizwe ngoba ivangeli lifanayo ngokuba nikho elinye ivangeli ngaphandle kwevangeli lenkosi uJesu Kristu sinezivumo khona eziningi kodwa linye ivangeli yini ivangeli na ivangeli yalifikanga ngezwi kuphela Kodwa ngamandla nesibonakaliso izibonakaliso zikaMoya ongcwele uNkulunkulu enze izwi lakhe lifezeke ngokufanele kube yilokho ngokuba kumaKhweshi umlesithupha wathi hambani nezweni lonke lishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyakulandela noma kungenjalo hambani nezweni lonke futhi nibonakalise amandla okuvuka akafile kodwa uyaphila futhi wathembele kuwe nami ukuba simvumele asebenze ngathi ukwenza intando yakhe futhi uma noma yini esike sisondele kuyo engesiwo umbhalo ubuphezelekile kuba uze usitshele ngakho kufanele kuvele ebhayibhelini ngebhayibheli kufanele kubambisane na yonke imibhalo futhi kube kahle uma kungenjalo khona-ke silungele ukusho ukuthi kuyiphutha futhi uma ingelosi noma evele ezulwini kumbe noma yini enye ibingeza ishumayele noma yini enye engekho kuleli bhayibheli Ningakulaleli leli yizwi likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu kuphela futhi siyazi ukuthi liqinisile.
Now we find that Jesus had thoroughly and convinced
Manje sithela ukuthi uJesu ngokwenzisisa futhi wenelise lonke ikholwa elimkholwa njengoba athi izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami umfokazi zisoze zamlandela futhi sithelile izolo busuku ekunikezeni lokho uNkulunkulu athi uyoba yikho lapho efika lokho umprofeti yakhuluma ngakho ukuthi wayezoba nguNkulunkulu umprofeti inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti njengami futhi babazi ukuthi uMesiya wayezoba isibonakaliso sikaMesiya sasizoba prophet lapho esikhathini esithize sedlule ngikhuluma norabi lapho indoda uJohn Ryan wayekade impuputhi iminyaka engamashumi amabili wamukela ukubona kwakhe enxiba emigwaqeni eFort Wayne nalo rabi wangibizela phakathi wayesethi wavule ngaliphi igunya amehlo kaJohn ngathi angizange ngiwavule amehlo akhe wathi awu ukwenze kanjani wena na ngathi egameni lenkosi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi wathi makube kude noNkulunkulu ukuba nendodana umoya wawungaba kanjani nendodana na ngathi rabi ngathi ngingathanda kukubuza ukuthize ungabakholwa abaprofethi na bekungeke kube nzima kuwe ukuba ukholwe ngabaprofethi na wathi impela ngiyabakholwa abaprofethi ngathi uyizayo wakhuluma ngobani kwesesishiyagalolunye ivesi lesithupha ngenkathi ethi sizalelwe umntwana siphiwe indodana na wathi lewo kwakungumesiya ngathi unabudlelwane boni umesiya kunkulunkulu na wathi ungukunkulunkulu ocotshiweyo ngathi ngitshele indawo eyodwa ujesu ake ehluleka kuyo ngaphandle kwalokho akukhombisa ukuthi wayengumesiya ocotshiweyo inkosi unkulunkulu wakho na futhi wathi awu wayeyisela ngathi wayeyisela kanjani na wathi webo umbila khona impela ensimini yombila ngathi rabi umthethe wenu uqobo wathi umuntu angadlula ensimini yombila futhi adle afune ukudla kodwa akakwazi ukukhipha noma yini esikhwameni wayengakwazi ngisho lokho engurabi akakwazi ukukhipha noma yini kodwa wayevumelekile ngathi akazange ebe niyazi lowo rabi wama lapho imizuzu embalwa ngase ngithi rabi awukholwa ukuthi wayeyilokho na wathi buka mnumzane wathi uma ngishumayele lokho bengiyoba sezansi lapho esitaladini nginxiba ngathi ngangigaqoka ukuba sezansi lapho nginxiba futhi ngiphuza amanzi egatsha kunokudla inyama yenkukhu kathathu ngosuku negama lami liyigolide kuleli thempeli lapha futhi ngazi ukuthi ngangisephutheni bengiyoqoka ukuba neqiniso futhi waqala ukukhala futhi waphenduka wathi ngizokubona kamuva ngathi awuqothe kimi rabi wathi ngikholwa ukuthi ukuba labo baphristi basethempelini bebeyomlalela ngabe ngingcono namhlanje ngase ngithi khona-ke uyakholwa ukuthi waningakhona wathi ngiyakholwa ukuthi wayengumuntu olungileyo ngathi rabi uyakholwa ukuthi wayengumuntu olungileyo na wathi ngizohamba kakhulu kunalokho nawe ngikholwa ukuthi wayengumprofethi ngathi lokho kuphela ngifuna ukusho khona-ke wathi wayeyindodana kankulunkulu futhi khona-ke uma wayengumprofethi angeqambe amanga ngakho khona-ke uyakholwa ukuthi wayengumprofethi indodana kankulunkulu wakhombisa isibonakaliso sikamesiya futhi akabange esakhuluma nami futhi wangena endaweni
Oh,
mfowethu ukuthi lelo thando lwemali luyokwenzani uthando olunjani lohlobo oluthile lobufundisi oluyokwenza kodwa uthando lukankulunkulu luyokwenzani ngelo nkathi enhliziyweni evumayo ukuzinikela entandweni nasezindleleni zikankulunkulu ujesu wayefakazisile kubo wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi wathi lalelani imisebenzi khona-ke uma ningenakungikholwa bathi yena engumuntu zenza unkulunkulu wathi uma ngenza imisebenzi kankulunkulu khona-ke uzothini ngayo na ngenye indlela manje sitshela ukuthi wazenza lezo zinto lezo zibonakaliso nezimanga phambi kwabo futhi abaningi babo abezizwe abazange bazibone ngoba babengazi lutho ngomesiya ozayo kodwa amajuda namasamariya basibonile leso sibonakaliso sikamesiya kwathi nje besibona bathi rabi wena indodana kankulunkulu wena uyinkosi ka-israyeli owesifazane emthonjeni wathi siyazi ukuthi umesiya uyeza futhi uzokwenza lezi zinto kodwa wena ufanele ube ngumprofethi wakhe ujesu wathi nginguye Oh, akaze abekhona umuntu owayengasho lokho ngaphandle kwakhe angeke aphinde bekhona ngoba wayenguye kuphela kunjalo manje futhi behluleka kukubona futhi ngenkathi bekubona bahlekisa ngakho futhi bathi wayenza lokho ngomoya omubi ukuthi kwakungubhelizebhule ngamanye amazwi ubhelizebhule ungudeveli ngamanye amazwi amandla kadeveli wayengumbhuli futhi babesho ukuthi ungumbhuli ngoba wayekwazi ukubona imicabango emiqondweni yabo futhi abatshele nizindlelani enhliziyweni yenu na ngakubona ngenkathi ungaphansi kwesihlahla igama lakho ngusimoni igama likayihlo ngujona ngani ba bathi yena ungumbhuli nojesu wathi ngizelithethelela ngokusho lokho kodwa ngelingilanga umoya ngcwele uyeza nokukhuluma ngokumelene nalokho akuyi kuthethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo ngakho bucayi esibhekene nabo kulubu busuku esikhathini sokuphela ngikhuluma ngesikhathi sokuphela isibonakaliso esanikwa uLoti ezinsukwini zakhe siyobonakala futhi ngosuku lokugcina nojesu emi lapho ngaleso sikhathi eyakwenza futhi bathi ekhuluma ngezinsuku ezedlula futhi wathethisa imizi futhi wabatshela ngokungakholwa kwabo nobulukhuni bezinhliziyo zabo kwase kuthi-ke ekugcineni uqala ukukhuluma kubo ngonkulunkulu futhi unkulunkulu kuye yonke iminyaka nazo zonke izikhathi ubelokhu enezibonakaliso nezimanga phakathi kwabantu bakhe akukaze noma ngasiphi isikhathi noma ngamuphi unyaka ngifuna noma yimuphi usomlando ukuba ahambe nami emuva ngisho nase-Nicene Council noma ngisho i-pre-Nicene Council emlandweni futhi athole ukuthi ngabe kukhona yini-ke noma ngasiphi isikhathi kwehle ngoluther umartin ujohn smith umuthi usenki ucalvin unox uspurgeon noma ngasiphi isikhathi abake baba nokuthululwa kwangempela kwemvuselelo Babela manda kakunukule bwona kaniso pakati kwabo ngezi bwona kaniso izimanga ukukhuluma ngezilimi izibona kaniso ukuphulukisa ngokankulunkulu nokunye nokunye lutho nakanye. Futhi njalo lapho beqala imvuselelo omunye wasukuma futhi waqala inhlangano emva kwayo futhi yafa futhi ayizange ibuye futhi. Hlelani imibhalo, hlelani umlando futhi bitshele ukuthi ngaso sonke isikhathi bake bahlela inkolo yobuKristu yafa khona lapho futhi ayizange iphinde ivuke ingeke. Kuphakathi kokuthi uNkulunkulu uzohola ibandla noma umoya ongcwele uzolihola noma umuntu uzolihola, uma ukhethe umuntu gubeka uNkulunkulu udonse ibandla lakhe anikhiphe ngo insika yomlilo iqhubekela phambili nebandla lihamba nayo. Inabantu ngabunye kuwo wonke amabandla zonke izinhlobo ezahlukene zamabandla. Uma umuntu eyikatolika futhi ethembele ebandleni likatolika ngensindiso, lowo muntu ulahlekile. Kodwa uma yikatolika futhi ethembele kuJesu Kristu ngensindiso ngokukholwa nisindisiwe futhi lokho ngomusa kaNkulunkulu, noma ngabe uyibaptist pentecostali noma ngabe uyini, ngokukholwa kwethu siqhuwe kufeni ukumbelwa nokuvuka kukaJesu Kristu umsindisi wethu. Imbali kothi tebe imingcele yezinhlangano sikhona ukuthi bonke abantu banjalo banelungelo lokuba ngumKristu othandayo makeze ngona indaba ukuthi imbala muni isivumo kholo ukuthi uyini uma eyikhona enkosini uJesu Kristu futhi ememukele njengomsindisi oqondene naye usindisiwe ngokukholwa lowo ngumusa kaNkulunkulu wambizayo. Manje sithela ukuthi kuye yonke iminyaka uNkulunkulu belokhu enezibonakaliso nezimanga nabantu bakhe kuye yonke iminyaka wonke unyaka. Futhi sibuyele muva uJesu wayebhekisele muva kubo ngenkathi ebona ukuthi babengeke bamkholwe njengomesiya. Futhi uqala ukubhekisele muva eminyakeni ngaleyo wathi ngiqinisile ngithi kini uJona ngezinsuku zikaJona. Baba mcele sibonakaliso bathi sikhombise sibonakaliso. Niyabona kunendaba ukuthi zingaki izinto ezenzekile abakubonanga leyo yinto efanayo namhlanje. Ngani abantu bahlala ngqo omunye eceleni komunye kanjalo? Nomunye angabona amandla nenkazimulo kaNkulunkulu nomunye akaboni lutho. Ngani njengoPawulu insika yomlilo yayiyiyo wayengayibona kahle kodwa labo babeminga kuye abakwazanga kuyibona. Izazi zabona inkanyezi akekho omunye wayibonayo iza ngqo phezu kwezibukeli nakho konke okunye ngoba babengakubhekile. Ufanele ubheke kuthize, ufanele uze namathemba uholwa ngumoya ongcwele khona-ke uNkulunkulu uzozembula kuwe. Manje sithela ukuthi bathi sifune isibonakaliso sivela kuwe. Futhi wathi isizukulwane esibi nesiphingayo sifune izibonakaliso futhi asiyikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona. Ngithi ngingahle ngime lapha mzuzwana nje ngaphambi kokuba ngehle sizozama ukungani gcina isikhathi eside kakhulu. Ngikwenze ngokweqile izolo busuku lokuyinto ephawulekayo ngishumayele intshumayelo kulokhu kuza emizuzwini ngamashumi amabili. Befundisi lokho nje kuhle ngempela ngokuvamile kungithithicisha amahora amathathu kuqeda eyodwa kodwa abanye abantu bangashumayela futhi basho kuningi phakathi mhlawumbe emizuzwini eyishumi nanhlanu kunoma bengingakwenza emahoreni amathathu. Ngingowaseningizimu mugiyana zafuthe nje angekwazi ukucabanga ngakho ngokushesha kakhulu. Ngifanele ngilinde kuye ukuba ngitshele bese ke ngiyakusho. Ngakho angizange ngiye kunoma yiziphi izikole noma amakholeji. Ngakho ngifanele nje ngilinde kuye ngikusho nje lapho ikusho ngimlandele nje kodwa ngineqiniso impela ukuthi ngikahle uma ngilinda kuye vele uhlupheke isikhashana kanye nami. Ngakho manje ke sithela ukuthi izinsuku zikaJona. Manje inqoba yabantu ihlekise ngoJona ithi wayengujona. Ngani? UJona wayengesuye umfo omubi. UJona wayenguprofethi futhi wayengenakuphuma entandweni kaNkulunkulu kanjalo. Konke kwakungentando kaNkulunkulu. Akazange athathe umkhumbi ongafanele, wathatha umkhumbi ofanele. Senake na ufunde umlando kaJona na ngiyamangalisa. Niyazi ngangihlala ngimtabukela phansi esiswini salowo mkhomo. Wayenezandla zakhe ziboshiwe nezinyawo zakhe ziboshiwe futhi eselwandle olunesiphepho futhi waphoswa ngaphandle nomkhomo wagwinya. Futhi lapho umkhomo inhlanzi iyadla khona-ke lapho iqeda kudla yahlala phansi kwiphansi futhi iziphumulele kwiphansi. Phakela izinhlanzi zakho ezincane zisagolide futhi uzibhekisise zizokwehla zibeke izigwedli zazo ezincane kwiphansi emva kokuba sezigcwalise isisu futhi ziphumule isikhashana. awu lomkhomo wawugcwele lo mprofethi futhi wehlele phansi ekugcineni kolwandle futhi wayelele lapho nezandla zakhe ziboshiwe izinyawo zakhe ziboshiwe nasebuhlanzweni bomkhomo esiswini sawo mhlawumbe amafatome angamashumi amabili kujula futhi kujula kolwandle nolwandle olunesiphepho ngaphezulu futhi elele lapho yonke indawo ayebuka kuyo kwakuyisisu somkhomo wabuka phambili kwakuyisisu somkhomo emuva kwakuyisisu somkhomo ndawo zonke nxa zonke ukhuluma ngezimpawu wayenazo udaba olubi kodwa niyazi ukuthi ngithandani ngojona na wala ukubona noma yini yakho wathi ngiyakuphinda futhi ngibheke ngasethempelini lakho lingcwele lezi zinto ziyize lamanga ngibuka ngasethempelini lakho lingcwele ngoba ngenkathi usolomoni enikele ithempeli wakhuleka wayesathi uma abantu bakho bebasekhathazweni noma ngasiphi isikhathi futhi babheke ngakule ndawo engcwele khona-ke yizwa usezulwini futhi niyazi phansi kuleso sisi somkhomo ujona wayesakhumbula ukuthi lowo mkhuleko wawenele wayesethi ngiyakuphinda ngibheke ngasethempelini lakho elingcwele futhi unkulunkulu wenze lo mkhomo umyise khona impela nje lapho unkulunkulu ayemfunayo khona futhi uma ujona ngaphansi kwalezo zimo akukho muntu lapha umubi kangako impela ngekho ngaphansi kwalezo zimo wayengabuka ngasethempelini lakhiwa ngezandla zabantu nomkhuleko womuntu owayengofayo ngamuva wahlubuka futhi wayengakholwa ukuthi unkulunkulu wawuza umkhuleko wakhe nonkulunkulu wawuphendula ngangokuthi ukuba amkhulule ngaphansi kwesimo esinjalo besifanele kakhulu kangakanani thinte kulungubusuku ukuqhelisa amehlo ethu ezimpawini zethu aye esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu lapho ujesu ehlezi khona nezingubo zakhe okuqoba ezilegazi nendodana yobukhosi obukhulu kweliphezulu kwenza ukuncusela na yala ukubuka kukhule kwakho yala ukubona noma yini phambene ne yiba njengo-abrahama osendulo ngenkathi eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala usara waye namashumi ayisithupha nanhlanu nonkulunkulu wamtshela ukuthi wayezoba nengane ngosara wakukholwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu akuzange kumguqule nakancane akangabazanga ngezithembiso sikankulunkulu ngokungakholwa sengiyamuzwa ethi emva kwezinsuku ezingamashumi amathathu zokuqala wayehlale naye kusukele sengumntwana noma owesifazane osemusha wayengudede wabo ingxenye futhi owesifazane wayengazali kanjalo naye owesilisa futhi wayesedlule eminyakeni yokuzala esedlule eminyakeni yokunqamuka ukuya esikhathini wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu budala yena wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu futhi sengiyacabanga emva cishe kwezinsuku eziningi kangako wathi uzizwa unjani usithandwa na akukho kwehluka akabonge unkulunkulu sizoba nayo noma kanjani qhubekele ezansi nedolobha uzithengele isigejane samancinyana amabhuzu aphinki nengubo emagqabhagqabha nophini lungela sizoba nayo noma kanjani kungani babecabanga ukuthi wayihlanya futhi bazacabanga ukuthi wena uyahlanya inqobo nje uma uthatha unkulunkulu ezweni lakhe futhi uphike noma yini phambene nalo wayazi ukuthi unkulunkulu wayekwazi ukugcina lokho ayekwenzile futhi sifanele ukuba ngabantwana baka-abrahama singabantwana baka-abrahama uma sinokukholwa kuka-abrahama konke okunye ngaphandle kwezwi likankulunkulu kungamanga bukani ukuthi unkulunkulu wathini sibuka kokungabonwayo wena ubuka lokho amehlo akho afayo angakuboni awuboni ngamehlo akho empeleni ubuka kuphela ngamehlo akho ubona ngenhliziyo yakho ukubuka ngo uthi angikuboni uqonde ukuthi awukuqondi ukubona kwakho kungukuqonda kwakho ngakho uqonda ngenhliziyo yakho manje ujona kuso sonke leso simo unkulunkulu wawuhlonipha umkhuleko wakhe yinye into ngakho umntwana oqiniso kankulunkulu ungeke wamfihla emkhulekweni bazama ukuwushintsha kujohane futhi bambeka esiqhingini sasepatmos emva kokuba sebembilise kugrisi amahora ngamashumi amabili nane bungeke ubilise uphume kuye bazama ukuwethusa ngamabhubesi athile udaniyeli akakwazanga nje ukukwenza bazama ukuwushisa ngomlilo ngabantwana bamahebheru abakwazanga nje ukukwenza awu ungeke washisa umoya ongcwele uphume ungumlilo qobo lwawo umlilo ulwa nomlilo futhi lapho umuntu ngempela egcwaliswe ngomoya kankulunkulu umoya ongcwele ungeke wawushisa uphume wesabise uphume uxoshe ulapha ukuba uhlale manje qaphelani manje sasihlala njalo sicabanga ukuthi ujona waphuma entendeni kankulunkulu akazange ininive yayiwumuzi omkhulu igcwele isono ihlubukile icishe njenge icishe ibengu sayizi weSt Louis idolobha elikhulu izinkulungwane eziningi zabantu lapho abaphambukela esoneni babekade beyokhonza izithombe futhi manje isithixo sabo esikhulu unkulunkulu wabo mkulu wolwandle umsebenzi wabo kwakungukudoba nonkulunkulu omkhulu wolwandle kwakuwumkhomo futhi ngenkathi lomkhomo ungena ugijima phakathi kwabadobi wakhipha ulimi lwawo wenze lesikhwelo nomprofethi waphuma ngqomlekeni womkhomo impela bazokukholwa unkulunkulu wakhulula umprofethi wakhe waphumela kubo ngqo unkulunkulu uyazi ukuthi zenziwa kanjani izinto kungahle kuzokale kungubula kodwa yilokho akwenza manje qaphelani izindlela ezinde ngokuzungeza ukufinyelela ephuzwini kodwa qaphelani uJesu wathi bambani lokhu manje nakho kufika inhliziyo yakho mayivuleke uJesu wathi isizukulwane sibi nesiphingayo sifune isibonakaliso manje wayengakhulumi nabo ngoba wayengakafiki nokho kodwa wathi bayonikwa isibonakaliso isibonakaliso njengoba uJohane wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku kanjalo nendeta nemuntu imele ukuba sehlizeni umhlaba izinsuku ezintathu nobusuku kungenjalo sobulunilo sibonakaliso isizukulwane esibi nesiphingayo ebesingasithola abanike sona na manje ungakhuluma ngazo zonke izibonakaliso ofuna ukuzikhuluma nasi isibonakaliso ukuthi asisho ukuthi isizukulwane esibi nesiphingayo futhi lokhu yikho abasasetoma basabalalisa umhlaba ukungabaza ukungakholwa izimfundiso ezigqamileyo zonke izinhlobo zezinto zisabalalisa umhlaba
It's a wicked and an adulterous generation.
Yisi izukulwane sibi nesiphingayo kodwa wathi bayokwemukela isibonakaliso sokuvuka. Hallelujah. Inyu Jesu Kristu aphila phakathi kwethu, ihamba phakathi kwethu akafile, imisebenzi engiyenza mina nani niyakuyenza, usezikashana nezo ningabe nisangibona, nokho niyakungibona nina, ngokuba ngiyakuba nani, ungiyisabizane somuntu, ngizoba nani, hayi omunye umuntu kodwa ngizo, ngizoba na, ubani na, amakholwa, izwe aliyikungibona, kodwa nina niyakungibona, ngokuba ngiyoba nani, kanjani na? Gini kude kangakanani na kuze kube isizukulwane yesabapostoli na kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade ukuphela kokuphelelisa umprofethi omkhulu uEliya ukuba bonakala enkundleni ozonda besifazane indoda yasehlane nomlayezo wokuguqula izinhliziyo zabantwana zibuyele kobaba kumbulani wayenenhlanganisela ezayo kumbulani kumalako esine kumalako esithathu wakhuluma ngoJohane umbhaphathizi eza njengoba uJesu wabhekisela kuye washelona umprofethi ukuthi isithunywa sami na kodwa kumbulani umalaki ozayo umalako esine ebhekisisana ivesi lokugcina lakho siyazi ukuthi kwakungesuye uJohane ngoba wathi uyoshisa umhlaba ngokushisa nabalungileyo bayohamba phezu kwemilotha yabo Ngakho kuzange kwenzeke ngenkathi uJohane efika kodwa ukuthi uEliya uyaprofetha futhi namhlanje qaphelani uEliya wokuqala wayezophendulela izinhliziyo zawoyisa kubantwana ibandla lomthetho elidala emlayezweni omusha laliqhubeka ayewunikeza nalowo futhi uyise ihlanganiso kubophela ivesi ndawonye izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise bese kuthi ke umlayezo kaJohane ngezinsuku zokugcina noma umlayezo kaEliya umoya uzoba sebandeni uzoba athathe izinhliziyo zabantu owile ngoba baba bePentecostali futhi yaphendulela izinhliziyo zabo zibuyele emlayezweni wasekuqaleni wePentecost futhi lapho waqala isithunywa sesivumelwano inkanyezi yesikhombisa yosuku siphila kulolo suku Kapelani lesizukulwane isizukulwane sibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso futhi bazosithola sabonisa isibonakaliso na isibonakaliso sokuvuka akafile kodwa uyaphila Inkolo yethu ayisiwo umlando iqiniso liphilayo inguNkulunkulu ophilayo isehlakala siphilayo njengoba kwenzeke emihleni kaJona Manje uhambe ngakho unikeze isinye isisho wathi futhi njengoba kwenzeke emihleni kaSolomon emuva ezinsukwini zikaSolomon lapho uNkulunkulu ethumela isipho emhlabeni uma abantu besemukela kuba unyaka wegolide kubo uma besenqaba kuba yincushuncushu kubo bukani ukuthi kwenzekani ngenkathi Jesu wayengumlayezo kaNkulunkulu kubantu futhi bawenqaba bukani ukuthi kwenzekani kubantu abawenqaba ngezinsuku zikaSolomon uSolomon wayeyi ukubusa kukaSolomon noma kuphi umfundisi uyazi ukuthi lowo kwakungunyaka wegolide ku-israyeli unyaka omkhulu kunayo yonke bakha ithempeli babengenazimpi ezingafinyelele kunoma yini futhi babe namandla kankulunkulu phakathi kwabo o leso siphiwo sasisikhulu kakhulu kangokuthi zonke izizwe ezizungezile ziyabesaba lalela mfowethu esikudingayo namhlanje asidingi imipheme yatom esikudingayo ngubhaphathizo kwamoya ongcwele izizwe ziyokwesaba uma yonke ile United States ezisho ukuthi ngumkristu izowelanga phansi kwamandla kankulunkulu kuzoba nezinto eziningi kakhulu ezenzeka lapha kuze kuthi zonke izizwe zizokwesaba ukudedela ibhomu liyatom kunjalo uyisiphephelo sethu ungamandla ethu okuqina ihawu lethu isihlangu sethu konke kwethu kukho konke manje siyaqaphela-ke ukuthi wathi njengoba kwenzeka emihleni kasolomoni indlovukazi yeseningizimu ivele emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukasolomoni manje ngezinsuku zikasolomoni bonke abantu babenhliziyonye bonke bangena futhi babutshana ngasesiphiweni usolomoni wayenesiphiwo benikwazi lakhona usolomoni wayenesiphiwo sokubona kufihlakele futhi wayene wayekwazi ukwehlukanisa izinto wakukhombisa ukuthi kuvela kunkulunkulu awu zonke izizwe ziyafika futhi zingena ethempelini futhi zizwe le ndoda enkulu usolomoni besisani ukuhlakanipha kwakhe futhi bazi ukuthi wayengumuntu nje bazi ukuthi lokho kwakufanele kuvele kunkulunkulu futhi o ukuthi wonke umuntu wakhuluma kanjani ngakho wonke umisraeli wayengakhipha isifuba sakhe athi asimkhonzi unkulunkulu ofile sikhonza lowo ophilayo singakufakazisa kini ngehlelani emhlanganweni kulobu busuku nithole ukuthi ngabe kuqinisile noma qa amen ngiyakuthanda lokho uyazi lapho omikhona khona-ke yehla futhi ubone ukuthi kulungile noma qa woza ungene ezweni lakithi ngapha ubone ukuthi unkulunkulu ophilayo angangena yini kumuntu futhi amenze umuntu onamandla kamakhulu cishe impela amen yilokho akwenzayo ngawo wonke umkristu ozelwe ngokusha indoda namandla amakhulu owesifazane onamandla amakhulu umntwana onamandla amakhulu ofulathele isono nezinto zezwe futhi uhamba ngokuthula nonkulunkulu isibonakaliso esikhulu wathi uyonikeze isibonakaliso esikhulu manje qaphelani bonke abantu babuthana ngakukho bekungeke yini kumangaliso kulobu busuku uma yonke imelika sonke thina basemelika besiyoyikhohlwa imehluko yethu yobuhlelo futhi sonke besiyobuthana ngasesiphiweni unkulunkulu asinika sona umoya ongcwele na lonke ibandla na wonke umuntu ubeyobuthana ngakulokho ngani na bekuyoba ngundabamlonyeni emhlabeni ndawo zonke kodwa o qhabo uma kuyihlelo lethu kulungile kodwa uma ihlelo lethu alinathi qhabo akukho lutho kukho niyabo o okwenyama kanjani akumangalisi unkulunkulu engenakusenzela lutho lapho lezo zimo awune lutho ongakhela kulo qaphelani akasoze yakhela phezu kwezinhlangano zethu kukhipheni nje lokho emqondweni wenu kuyokwakha phezu kukakristu jesu nomuntu ngamunye ozofika futhi amemukele puma kunoma iyiphi inhlangano eqinisile inhliziyo yeqotho futhi eyodwa yinhle nje njengenye lapho sekufika kulokho ngoba konke kuyinhlangano okungukuthi kulungile lokho kulunge ngokuphelele kodwa noma nini lapho ubeka omunye wangitshela isikhathini esingeside esedlule wathi futhi Branham uyazi ukuthi kwenzeke nina le nhlangano enkulu obukhuluma ngayo wathi bilokho ikuxhasile wathi uyazi ukuthi benzani na bakuxoshile ngeke besazihlanganisa ngalutho nawe wathi babethele isikhonkwane sabo base bethi akusekho umuntu owemukela umfoti Branham nanini ngathi awu ngashayela sami phansi nami futhi ngaphuma ngadlula ngakubo ngase ngibangenisa yithine sonke hayi mina kunjalo ngiyabangenisa ngoba inqoba yabantwana bakankulunkulu phakathi lapho futhi kunjalo umlayezo ungowabantwana bakankulunkulu hayi kunoma yiphi inhlangano ethize kodwa kubantwana bakankulunkulu bangikhiphela ngaphandle ngizobangenisa ngokwandisa okwami kakhudlwana futhi nje ngikungenise yilokho ngakho sifanele sithandane sigcine izimpande zokubaba ziphume kithi khona-ke unkulunkulu angahamba ayosebenza ngathi kodwa size sithole lokho khona-ke sithi silwa nomoya nje qiniso sifanele sithandane ujesu wathi ngalokho bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami okulungile noma okungalungile thanda noma kanjani manje siyathola-ke ukuthi ezinsukwini zikasolomoni wonke umuntu wayenhliziyonye futhi wonke umuntu edlula babengenawo amathelevishini ngaleyo nkathi ayibongwe inkosi kodwa babeneyo kodwa babenebona indlela kuphela babengathatha ngayo izwi kwakungomlomo nomlomo futhi wonke umuntu odlulayo wayengena futhi abonele imihlangano emikhulu futhi ehlatshele izwe lakubo futhi niyazi uJesu wathi indlovukazi yaseningizimu eyayinge yaseshiba yavela emikhawuleni yomhlaba leyo kwakuyimikhawulo yomhlaba owaziwayo ngaleso sikhathi manje uma nizoqaphela ibange elide ezansi lapho ngaphesheya kweSahara manje abantu beza futhi behamba udwendwe lodwendwe lamakameli futhi ngendlela babenayo yezokuthutha abantu babengena futhi emva kwesikhashana udwendwe luhamba ludabula ezweni lakubo le ndlovukazi encane ezansi lapho mhlawumbe yayingumphiki inkolo umhedeni futhi wonke umuntu uvela enhlanga sePalestine babehlale bethi oh ufanele ubone ukuthi kwenzekani ePalestine he uNkulunkulu wabungu uNkulunkulu ophilayo ngani ugcobeko yedwa phezulu lapho futhi baze ngisho bamenze inkosi futhi ukuhlakanipha kokubona ukufihlakelana awukazi ukubona kunjalo bekungeke kwaba yisidalo esingumuntu senza lokho sayibuka indoda saqhawulana nayo iyindoda yayigqoka izingubo indoda nje kodwa uNkulunkulu uyikhethile futhi iyenza izinto kungaphezu komuntu ngakho siyazi ukuthi kuzofanele kuvele kuNkulunkulu futhi inika yonke inkazimulo kuJehova uNkulunkulu wabo ufanele uze ukubone Uniyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa ngoNkulunkulu awu inhliziyo yendlovukazi encane iqala ukuthi ku uyazi ngingathanda ukubona lokho ngingiyazi uzwa ubufakazi manje kuba ke yayiphendula ubuso bayo obuncane ubupendiwe yathi uma kukhona okwenzekayo kanjalo bekungehlela lapho ebandleni lami bekungeke kube phezulu lapho kulungile indaba yayingasoze yabhalwa uJesu wayengeke neza bhekisele kuyo yayiyoba nguJezebeli wesimoteni futhi ngakho khona ke sithela ukuthi nenekazi elincane laqala ukulamba nokoma ukukholwa kwase kubambelele futhi niqala ukomela uNkulunkulu Blessed are they that Babusisiwe abalamba futhi bome ngisho nokoma nje wena ubusisiwe ukuba wome nje noma ngabe uthola noma yini noma cha ukoma nje wena uthi awu angikaze ngithole lutho Ni busisiwe noma kanjani niyakomela noma kanjani babusisiwe abalamba futhi bomela kulunga kodwa akazange yakushiye umile kanjalo wathi ngokuba baya kusuthiswa lokho nje kungenza kahle kakhulu baya kugcwaliswa lapho uthe lohamba liyobiza uthe kuzofanele kube khona uthe lokusabela kulolo bizo ngaphambi kokuba kube khona ukudaliweyo kuzofanele kube nomdali ukudala lokho kudaliweyo yilokho kuphele kukhona kukho ukulambela nokumela uNkulunkulu khona ke sithele indlovukazi encane iphazamisekile kakhulu manje ngokuvamile kwenzekani na manje yayinawo uNkulunkulu yayinebandla nomelusi futhi mhlawumbe wayengumpristi ongumhedeni ndawo kodwa manje into yangempela kufanele yenziwe kwakungu kuhamba yathatha umcabango ukuthi yayifuna kuhamba ibone ukuthi kwakuyiqiniso yini ngiyakuthanda lokho ngiyakwazisa lokho endlovukazini ayibusise inhliziyo yayo encane ngizoyibona kuovukweni futhi yayifuna ukuthola ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha manje yayinelikhulu ikhona lokuqonda kunabantu abaningi ngalapha nezinye izingcenye zezwe zikwenza bezwa ingento enjalo awu umpedo nebo kodwa yayifuna ukuthola ngakho yathi ngikhona ukuthi ngizokwenyuka Manje ukuze enyuke yathi into elandelayo kufanele ngiyenze ngifanele ngitshele imvume ebandleni lami njengokuthi ngokwejelekile ilunga lebandla elihle lenza ngakho behlela kumpristi wayo ongumedeni yayisithi mnumzane efate ongcwele noma ngabe yayimbiza ngani futhi ngiyakutshela ukuthi ngizwa izindaba ukuthi kukhona imvuselelo eqhubekayo ePalestine oh ngiyuzwile lo mbhedo kusukela ngiseyinganyana yebo Niyazi uDevil uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya uyaqhubeka usaphila uNkulunkulu uthatha wakhe kodwa neze umoya futhi akabonga uNkulunkulu ngalokho imimoya iyalwe iqhubeke ngoyidabule emathabelakele enyama kuze kube sesikhathini sokuphela o ngizwile leyo nto awukukhole lokho manje ake ngikutshele ukuthi ize ndodakazi yami ufanele ukhumbule lesithunzi esikhulu uyilunga lomkhandlu webandla lethu lapha umama wakho wayengowalo libandla gogo wakho wayengowalo sonke uza lapha ngani ukhokho kagogo wakho uza lapha futhi bungeke ubanjwe nesike jane sokungcwele noma niyazi abantu abanjalo ubungeke ukhuphukele lapho into enjengaleyo bekungaba ihlazo kuwe ukuba ubanjwe sixukile sinjalo kodwa niyazi lapho uNkulunkulu eyosebenzana nenhliziyo yomuntu kunendaba ukuthi bakhulu kangakanani ubenza babone ukuthi bangaba bancane kangakanani lebo wathi kodwa mnumzane uyazi kunento ethize kimi ukuthi ngifuna ukuyokubona ngeke ngakunike imvume ngizolenza liqine ngiyazi ukuthi uyindlovukazi kodwa ngingumpriste futhi uyoletha ihlazo phezu kukababa wakho nomama naphezu kwaleli thempeli elingcwele uma ubungabanjwa neqembu elinjengalelo awu bukani ukuthi bayini ngani bangamambuka akukho lutho kubo awufanele wenyuke futhi uzilulaze ngaseqenjini elinjengalelo ukuba bekukhona into okuthiwa uNkulunkulu ophilayo bukani uNkulunkulu ezinabo lapha yile nkathazo namhlanje uNkulunkulu abaningi kakhulu ngakho bathi wathi kodwa buka ake ngikutshela ukuthi ize ngiukoko wami waya lapha wathi umkhulu wami waya lapha nomama wami waya lapha futhi ngiye lapha futhi ngizizwile zonke izivumukhalo zenu yonke impilo yami bakuzwa yonke impilo yabo futhi asikaze sibone nokukodwa ukuvunkama noma yini kubo bafile kodwa bangitshela ukuthi kukhona uyedwa ohlala phezulu lapho yilowo ngifuna ukumthola uma isivumukhalo sakho siqinisile angahle ukuba kwathi kungani singabone ukuthile ngonkulunkulu wakho okhuluma ngaye na uthe wayekhona noma wafa na kwenzekani kuye na asikaze simbone ugogo akakaze akubone nomama wakhe akakaze akubone nomama wakhe akakaze akubone wayengunkulunkulu nini na ngiyakuthanda lokho kwenze kube yikho ngempela waye nini na ngani osifazane ngahle noma wesilisa ngahle ukuba washo lokho manje ndodakazi yami uzokuhlazukela ephethelweni elingalungile lapho ekugcineni okujulile uzohamba ungene ebuhlanyeni kodwa wathi mnumzane ngifuna wazi lokho angikhathali ukuthi intengo eyini nokuthi wena uthini ngihamba mina noma kanjani ngiyakuthanda lokho akumangalisa uJesu athi yosilahla lesi sizukulwane ekuvukeni ngiyahamba mina noma kanjani sizokuxosha ebandleni ungabuyeli lapha khabo uma kulungile ungakhathazeki ngeke ngibuye noma kanjani ngeke ngibuyele muva oqhabo qhabo ngizothola ukuthi ngabe kuqinisile yini kuqala sekuyembona manje usecabangisisile manje wayenenqaba yezinto kumvimbela noma imuphi umuntu oza kuKristu ungakhathazeki udevil uzokunika inqaba yokubuvimba akafuni ukuba ufike lapho uzodlula kwezinye izithiyo ukuze ufike lapho into yokuqala niyazi ngani sengathi ngiyabona wabuyele muva wenyuka etabula esigodlweni wahlala phansi wokufundisisa sengiyamuzwa ethi manje ngifunde yonke imibhalo eguqwayo engingayithola kulowo uNkulunkulu wabo wasendulo emuva lapho ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli uJehova abakhuluma ngaye nginemibhalo eguqwayo lapha emtakweni wezincwadi wethu nomphristi wawusebenzisa ukumgxeka kodwa uma lowo Jehova enza lokho kumuntu lokho kusho ukuthi uJehova ungumoya ophilayo okumuntu ophilayo ukhathalele isidalo esiphilayo akasiso isithixo sithize noma isithombe esiqoshiwe semabula ungumuntu ophilayo ngakho khona ke sizohamba ngizokwenyuka ngiyombona manje usho lokhu manje into yokuqala ngizoyenza ngiyenyuka kuqala ukudonsa umbono ongowami ngakho angizukuthatha izwi lomunye umuntu ngokuba bayagxeka omunye esho lokhu nomunye esho lokho manje ngihambe futhi ngizitholele mina ngiyakuthanda lokho ngiyakuthanda lokho ake ngihambe futhi ngizibonele ukuthi kulungile noma cha ake ngikubhekisise ngizokuqhathanisa nale mibhalo egoqwayo engiyifundayo uma umoya okuleyo ndoda uqhathaniseka nemibhalo egoqwayo lapha ngizothi Jehova unayo khona ke futhi unguNkulunkulu wangempela kodwa uma nje uJehova usho into eyodwa futhi ingafezeki nalezi zinto azilungile khona ke azingaphezu kwezithixo zethu lapha ngakho ke ngizokunyuka futhi ngizitholele mina manje wathi yawume kancane kade ngumkhokhi omkhulu wokweshuma ezantsi lapha ngakho manje angibavimbe abefundisi nokunye nokunye kodwa wathi uma kunjalo ngizokwesekela ngizothatha igolide elithile namakha nesiliva uma kulungile kufanele ukwesekwa uma kungalungile khona ke ngizobuya nemali yami ubefanele eze futhi ashumayele kwabasemelika ngezinye izikhathi wesekele izinto ezikuhlekayo futhi zikubize ngomdingi wangcwele futhi nokho uyakweseka kunjalo kodwa nakho lapho khona wathi ngizozitshelela mina futhi uma kulungile kufanele konke engingakwenza ukukwesekela futhi lelo iqiniso kufanelekile hayi ngaphezulu hayi amaphesenti ayishumi emali yakho kufanele impilo yakho yonke kufanele zonke izinto zezwe kuwe uma kulungile ilelo parallel enani elikhulu uma kulungile kaNkulunkulu esaphila uma uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ephilayo namhlanje futhi ephila kulobu busuku unguye izolo namuhla laphakade khona ke kusifanele sonke nesincisi isikhathi sethu ithalente lethu yonke into yethu sifanele sithengise yonke into sivalelise kuyo yonke into futhi sikhonze khona uma kungenjalo awu asihambe nje sijoyine kuthize futhi sikhubeke sihlangane nesixuke sikahle futhi siphile impilo ehloniphekile futhi sikhubeke kodwa uma kulungile asiyasihambisane nakho ngakho yilokho akucabangayo ngakho walayisha amakameli ngegolide nenhlaka khona-ke umcabango uyafika niyazi abantwana baka-ishimayeli wayesokwatule ngalezo zinsuku futhi babengabaphange futhi babengamadoda ahamba ngoxhaxha lwezinqola ngempela futhi abagibeli abahamba ngoxhaxha lwezinqola ngempela ababulali phandle lapho kwatule futhi wayenezindlela ezinde okufanele zihambe manje waqala kuhamba nezintombi zakhe ezincane nabathenwa bakhe idlanzane labo kunqamula ugwadule lwaseSahara manje mfowethu ngilezinhlonipho ngalowo wesifazane akazange niyazi kukhona ukuthize ngakho uma wena uNkulunkulu ukhuluma ngempela enhlizweni yakho awukunaki ukwesaba uma uNkulunkulu ekhulume enhlizweni yakho futhi wakutshela ukuthi uzokuphulukisa kulobu busuku awunendaba ukuthi udokotela uthi yini engalungile kuwe kuvele nje kuthathe kuvele kukhiphe konke kwesaba kukho ngandlela thize wayengenandaba wayenyuka ukuyobona ukuthi kwakulungile noma cha ngakho waqala ukunqamula ukwatule iSahara manje bukani ukuthi lowo wesifazane omncane mhlawumbe wayedingeka ahambe ebusuku leyo misebe eqondile yokwatule iSahara futhi khumbulani yena kumthatha niyazi ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukunqamula lapho ngamakamelina izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye izinyanga ezintathu wanqamula lolo kwatule engekho emotweni ikhathi lekhe nesishayisamoya elinye ikalishi elinesishayisamoya njengabanye abantu abakhe lapha kule United States bebengeke baye ngaphesheya komgwaqo ukuye kubona kodwa wanqamula kwatule izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye egibele ikameli enengozi yayo yonke into yayikhona engabheki lutho kodwa inhliziyo yakhe encane yayishaya ukuthola ukuthi ngabe lowo kwakunguNkulunkulu ophilayo ngempela noma cha empeleni wacabanga ngakho kumangalisi iyovuka esizukulwaneni kulesi sizukulwane futhi silahle yavela emikhawulweni yomhlaba izwe ngaphansi kwezimo eziphakeme kakhulu ezimelene nayo ukuba ize futhi ithole ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha ezinsukwini zamanje esikhundleni sokufikela ukuthola bazongena esontweni mhlawumbe bahlale phansi ngizohlala umzuzu nje abanye bomakhelwane olungile babacela ukuba beze ngizohlala uma engazisho izinto engizithandayo ngizosukuma ngqo bese ngiphuma oh wena mzenzisi olusizi oh yebo angiqondile kunilimaza kodwa kungcono ukubashula kancane kunokuba ushe ngakho lokho kuyiqiniso angiqondile kunilimaza angiqondile ukwenza lokho nginithanda kakhulu kodwa ngizama nje ukwenza iphuzu kini yabo oh hey kulusizi kakhulu ukuphila kanjalo ngingakuzonda ukuphila kanjalo kwase ukuthi ke nango eza futhi manje ngaphesheya kokwatule wayenakho konke lobu bunzima futhi wayebe nezinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye ukuba ahambe mhlawumbe ahambe busuku ngoba kushisa kakhulu wayengakwazi ukuhamba emini labo bonke labo baphangi nayo yonke leyo mali nakho konke futhi into kuphela ayenzayo kwakuyimpokophelo eyodwa lokho kwakungukuthola ukuthi ngabe wayekhona yini uNkulunkulu ophilayo noma cha noma ngabe lowo ngokweqiniso kwakungukuNkulunkulu ophilayo noma cha kungani abantu bengeqotho kangako namhlanje na abatholi ngani na lo Jesu sonke sikhuluma ngaye futhi sinezivumo khona ngaye nazo zonke izinhlobo zezivumo khona nezinto ake si ngabe uyaphila na uphi na kwenzekani kuye na ibhayibheli lathi nguyena izolo namuhla laphakade imisebenzi engiyenzayo mina nanini yakuyenza kukuphi na lapho efika emzini ngani abantu bayakuhleka bahlekisa ngakho amaphephandaba athumele umbiko ongcolile ngakho omfowethu akumangalisi kunebhomu elilenga emiphemweni ngale yalelethu kunjalo kodwa hayi okwebandla khumbulani liyobe selihambile ngesikhashana ngokuphazima kweso liyoguqulwa futhi lihlwithwe ngaphesheya kukwatule yafika ekugcineni yafika esangweni lethempeli manje yayize neze ukuba nje ihlale phansi imizuzu embalwa futhi ithi ngizobona manje ngiyangena uma engakhulumi nje njengomelusi wami ngizovele nje ngicoshe kwami bese ngibuyela emuva ngqo niyabo khabo ifikela ukuzohlala yize yaneliseke yayakhe ikamu futhi nje yahlala khona lapho emagcikeni ngiyakuthanda lokho ngizohlala nje kuze kube sekupheleni kwemvuselelo ngizohlola yonke imibhalo futhi ngibone ukuthi kulungile noma cha angizukuthatha nje umqondo wami wokuqala ngakho ngizovela ngingene nje ngithole ngiyazi ukuthi uJehova ufanele ukuba yini ngiyazi ukuthi izithembiso zakhe siyini ngiyazi ungumahle lelo imicabango yengqondo ngiyazazi zonke lezi zinto izwi likaNkulunkulu liphilile libukhali linamandla kakhulu kunanoma yiphi inkemba esikadlakothi zombili lihlaba lize lahlukaniso umkantsha wethambo nomahluleli izwi linguNkulunkulu ekuqaleni wayekhona ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu wayenguNkulunkulu nezwi izwi uKristu kuwe umahluleli wemicabango nezizindlo zenhliziyo wo bandle lilele vukani befundisi izinyakaziseni ihora selifikile balekelani lemibhoshongo yasepapele niye esiphambanweni iyawa ngolunyelo lezi zinsuku sonke isithombo ubaba wami wasezulwini angasitshalanga siyo sishulwa kodwa phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehighties angeke aliza mazamise liwe kunjalo ngijabule kakhulu isambulo sokomoya ibandla lonke lakhelwe esambulweni phezu kwaleli dwala iprotestani lithi walakhela phezu kukaKristu ikatolika lathi lakhelwa phezu kukaPetro kokubili kuyiphutha walakhela phezu kwesambulo sikaPetro sokuthi wayengubani esikhulu isambulo esisemqoka njalo singukuthi ungubani uJesu Kristu incwadi yesambulo eyisambulo sikaJesu Kristu ivula ngayo impela leyo nto ukukhombisa ubuNkulunkulu obuphakeme bukaJesu Kristu nginguye wayekhona nokhona nozayo omnini madlonke okuqala kwazo zonke izambulo yebo isambulo phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami angigadali ukuthi zingaki izinhlupheko ukuthi mingaki imiga abayidwe bayo futhi banqume wena ngiyakulakha ibandla lami namasango eHighties awasoza lahlula kunjalo kukhombisa ukuthi yonke amasango esiyogo abeyomelana nalo kodwa ayengeke yanqobe ngiyakulakha ibandla lami umoya ongcwele uhamba usebenza uKristu ovukile ehamba ubani ongalimisa na buzame awusoze wakwazi ukukwenza kuyaqhubeka ngqo futhi kuqhubeke futhi kuqhubeke uvusa bonke abagxeka abafunayo kuzoqinisa kuphela ibandla njalo lapho ukwenza lizoqhubeka ngakho yehla yathatha amakameli ayo yabuyisela imali yayo emathuluzini amancane sengiyakha banga yakhempa phandle lapho ngakho okokuqala ukwethamela umhlangano yahamba ngakusase kuseni sengathi ngiyabona babewakhalise honke amacilongo ezinsimbi zakhala namahubo aculwa futhi emva kwesikhashana umeli uSolomon waphuma emsamo oh babenenqaba yabantu lapho mhlawumbe inqaba yamakhadi yomkhuleko akhishwa ngalolo suku ngakho konke ngikwaziyo babenendlela ethize empeleni yathola isihlalo sayo mhlambe yayisihlala phansi kwingemuva lendlu yokukhonzela akekho owayeyazi igceke elikhulu ngalokho kusa uSolomon yaphuma indede kahle kakhulu wakhuluma kahle kakhulu kubantu yamba kokuba base benomkhuleko nayo yonke into uSolomon wahlala phansi futhi ngekathi benza oh hey bathola ukuthi uSolomon wayenohlobo oluthile lwamandla ngaphakathi kuye ayengeke abe ngamandla omuntu ngokungamandla kaNkulunkulu yakubuka udabula ulandelayo into efanayo udabula ulandelayo into efanayo udabula ulandelayo into efanayo zonke azina kuphosisa ngiyayibusisa inhliziyo yayo encane eqala ukushaya yathi manje uma lokho kuqhubeka ngizozithelela ikhadi lomkhuleko nami ngosuku olulandelayo yethamela yayingajahi ingaphuthumi yayifuna ukubhekisisa yayekhaya mhlawumbe ubusuku bonke yafunda imibhalo egoqayo yilokho impela nje uJehova yikho yilokho ayikho kulungile yabuyela emuva angikaze ngikubone lokho ebandleni lami empilweni yami yonke konke lokho kuyaxaka kimi ibuyela emuva ihlala phansi futhi ngokusuku olulandelayo ayo yakubona kungena udaba lokuqala lwehlulelwa ngokuphelele udaba lesibili lwehlulelwa ngokuphelele udaba lesithathu lwehlulelwa ngokuphelele hey inhliziyo yayo yashaya ngokushesha ekugcineni yathola indlela yokungena emgqeni omkhuleko emva kwesikhashana yasukuma phambi kukaSolomon ngebhayibheli lasho ukuthi ngokungekho lutho lwalufihlakele kuSolomon haleluya waphendula yonke imibuzo yayo akukho kokufihliwe uma kwakufihliwe kunoma ubani omunye kwakungafihliwe kuye ngalonkathi wayitshela impela nje imicabango yenhliziyo yayo akukho kokufihlakele kodwa waphendula konke kuyo umoya wakhe wakubona ukufihlakele wehlukanisa impela ukuthi zonke izinkathazo zayo yayiyini nakho konke ngakho futhi yathini na yaphenduka yayisithi konke ngikuzwile kuyiqiniso nokuningi kukhulu ngisho kunoma ngezwa ngakho futhi yasho kungaphezu kwalokho abusisiwe amadoda elapha kanye nani ukuba ibuke lowo msebenzi nsuku zonke babusisiwe abeza bahambe nani futhi bahlale kuleli bandla ongowalapha kanye nani ukubona lezi zinto zenzeka nsuku zonke futhi ngaphezu kwalokho iba ngumkristu yenza ukuvuma esidlangalaleni kukankulunkulu futhi ujesu kristu emakhulwini eminyaka kamuva wathi iyakuvuke kwahlulelweni kanye nelesi sizukulwane futhi silahle ngokuba yavela emikhawulweni yezwe izakuzwa kuhlakanipha kukasolomoni futhi bhekani kukhona lapho omkhulu kunosolomoni futhi ngiyasho kulobu busuku ukuthi lapha kukhona omkhulu kunosolomoni inkosi ujesu kristu ilapha omkhulu kunosolomoni niyangizwa na omkhulu lowo amethembisa futhi wathi le misebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza
It shall be like in the evening time. The path of glory you will surely find. The evening lights are shining.
Izinkanyiso zakusihla ziyakhanya kumbula mfowethu ilanga liphuma empumalanga lishona entshonalanga ilanga elifanayo liphuma empumalanga lishona entshonalanga siyakwazi lokho ngokomumo womhlaba linqamula umhlaba kanjalo manje qaphelani ukuthi kwenzekani umprofethi wathi uyoba khona usuku olungayikubizwa ngemini noma obusuku uyoba woluhwaqabele olunemvula usuku olunenkungu ngokukhanya kwenele nje uze ubone ukuthi ulijoyina kanjani ibandla bese ufake igama lakho encwadini besokucela intethelelo kakristu kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya manje khumbulani impucuko ihambe kanye nelanga impucuko endala kunazo zonke yimpucuko yasempumalanga ishayine impucuko endala kunayo yonke esiyaziyo kulungile impucuko kanye ihambe nakho manje sekuhambe kwaze kwaba lapha sekuze kwahlangana ugu lwasempumalanga nolwasentshonalanga sizogwini lwasentshonalanga uqhubekela phambili sibuyele empumalanga futhi sishiya iCalifornia siqhubeke siyongena eJapan nase China uyabuye futhi kwini na kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhla sibe nosuku eminyaka ezinkulungwane ezimbili lapho sihlele khona sajoyina amabandla sakha izinto ezinkulu imibhoshongo emikhulu lokho kuhle kodwa uKristu akazange akugcobe lokho akazange athi yakha indlu yokukhonzela noma ube nesikole sesayensi ezenkolo akazange azigcobe lezi zinto wathi nishumayele ivangeli senze khona impela athi akungenziwa Kodwa impeleni kufanele kube ngaleyo ndlela kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya manje ehlobolunile ukukhanya oluyokunikeza na uma lokho bekungukukhanya kwendodana ukuqala ukwakhanya kubantu basempumalanga ukungukuthi indodana kaNkulunkulu futhi wenza izinto azenza lapho ngalolo suku ku-Alpha wenza into efanayo ku-Omega njengorubeni nojaspi ubenjamini futhi noma ujasa noma itshe lasesadezi bobabili ubenjamini norubeni okuqala nokugcina manje uluthingo lwenkosazana kuyo yonke iminyaka ibandla manje sisesikhathini sokuhlwa izinkanyiso zakusihlwa sezifikile futhi impela ngikusho lokhu bonke ubuqotho makristu ngisho lokhu soni ngabo bonke ubuqotho angisuye umshumayeli ngiyacabanga ngisilele ngemfundo kodwa uNkulunkulu wanginika enye indlela ebengingazuzela ngayo abantu kuNkulunkulu yabo enye indlela ukuba ningixolele ngokungazi kwami ukunginika indlela yokukhulekela abantu abagulayo umoya wokwahlukanisa manje yilokho kwakusembuzweni ngale hostel ngenkathi enesithombe sakhe sithathwe yikho ngalobu busuku ngenkathi uDokotela Best nabo wayephandle lapho lokho yabonani leyo ndlovukazina yini eyayenza yeziphatha kanjalo na ibone into ethize yangempela ibone into ethize eyayingabeka izandla zayo phezu kwayo eyayinge yangempela hayi isithombe siqoshiwe sasihlezi lapho ukuthi umuntu othile wayesike emabuleni noma okhunini noma esenziwe ngobu yabona into ethize eyayingabeka izandla zayo kuyo lokho into ethize eyayiyiyo ngempela yabona into ethize eyaphila eyaletha ukuphila yazi ukuthi kwakufanele kube nguNkulunkulu ibone into ethize yayibona kuningi kakhulu okokufakelwa nokukhohlisa kuningi yaze yafuna kubona into ethize yangempela noNkulunkulu wayivumele ukuba ikubone manje bantwana namuhla izwe ligcwele okokukhohlisa wozojoyina ihlelo lethu phindaphinda isivumo kholo sethu woze ebandleni lethu elikhulu kunawonke edolobheni kungukukhohlisa Angisho ukuthi abasiwo amaKristu phakathi lapho lokho akusiko kodwa mayelana nebandla elizihlanganisa nanoma yini ngakho inhlangano ihlangene nanoma yini ngakho lokho kulungile kungukuzikhohlisa kokufakelwa nje lokho izwe elifuna ukubona namhlanje kuyinto ethize yangempela okwangempela into ethize engeyangempela iBhayibheli ngempela okokwesaba uNkulunkulu ngempela nonke niyazi ngiyazingela ngizingele yonke impilo yami mama wami uyindiya eliyichiroki uhafu kuthi ukuphenduka kwami akuzange kukukhiphe kimi uma noma yini engiyithandayo yilawo mahlathi angikwazi nje ukuma nhlobo ngingena kulawo mahlathi futhi ngiqale ngithele uNkulunkulu emahlathini uNkulunkulu ngiyamuzwa ebizwe enkentshaneni nempisi ngibuze ekhale enyamazaneni idiye ngani impela ngiyamuzwa ememeza kakhulu okhozini ngimbone ekushaneni kwelanga ndawo zonke nxa zonke nguNkulunkulu kumani niye emvelweni sukani kulamadolobha anukayo nezinto lapho unesono esingaka nokubhidliza okuqhubekayo ngaso sonke isikhathi ngafunda ephepheni kolunye usuku ngiyakhohlwa izigameko zokukhishwa kwezizwe eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu ngeviki kwenziwe kwaqoshwa edolobheni lase-Chicago kungaki okungaqoshwanga na izigameko zokukhishwa kwezizwe eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu hehe kuzokwenzekani mfowethu na cabanga ngomhlaba jikelele kwenzekani ngalesi sikhathi na isono kuyesabeka phezulu emahlathini asenyakatho lapho engangivame ukuzingela khona ngangizingela nomfo enhla lapho owayebizwa ngo-Bad Call umfana okahle kakhulu omunye wabazingeli ababedlula bonke ngake ngazingela nabo owudingeki neze ukuba ukhathazeke ngaye wawungeke ulahlekelwe nguye wayazi ukuthi wayekuphi futhi sasikuthanda ukuzingela omunye nomunye ngoba sasizingela inyamazana idiye nomsila omhlophe kodwa leyo kwakuyindoda enonyaka kunawo wonke ngake ngayibona empilweni yami wayengumuntu onenhliziyo nesihluku kunabo bonke ngake ngambona wayengolunye uhlobo oluyingxenye ngakho kodwa umzingelo ngempela futhi ngangivame ukuthanda ukuzingela naye kodwa wayena onyaka kakhulu nesihluku kakhulu wayevame ukudibula amazinyane amancane ezinyamazane ukuze nje angenze ngiphatheke kabi manje uma umthetho uthi ungadibula izinyane lenyamazane lokho kulungile uAbraham wabulala ithole futhi waliphakela uNkulunkulu ngakho akukho lutho olungalungile kubuleleni izinyane lenyamazane uma umthetho uthi kulungile kodwa nje ukuwadibula kube okokudlala ngakho lokho akulungile lokho ngoku wela ngenhloso angikholelwa ekukwenzeni ngingumongo wemvelo esikhulu sezokongiwa kwemvelo iminyaka ngisakholelwa kugofu nje ngingowezi inqubo eziningi zokomoya kwemvelo kodwa manje lapha ngiyakholelwa kukho ngiyakholelwa ekuyongeni manje nobhethe wayezokwenza nje lokho ngoba ngangingumshumayeli wayengenza nje ngiphatheke kabi wayethi awu nina bashumayeli abanenhliziyo yenkukhu kanjalo wayecabanga ukuthi wayemkhulu umfoni esihlu ngakho ngomunye unyaka ngenyukela lapho futhi wayezenzele impempe encanyenyana futhi wayengenza njengezinyane lenyamazane elincane leyo yingane yenyamazane idiye ikhalela umama wayo futhi wayeyishaya le mpempe encane uma wake wezwe ezinyane lenyamazane likhala kungokuxakile umsindo omncane ngase ngithi bethi awuzu ukusebenzisa lokho wathi awu qhubeka bhili hlakanipha futhi awusahamba sayozingela ngalolu suku futhi kwakukhona cishe amayintshi ayisithupha egwa ikhwayelihle lokulandela umkhondo sekulethi kancane enkathini yonyaka awu manje kulikhona ukuthola lezo zinyamazane amadiya ezinomsilo omhlophe ngokushesha nje lapho inhlamvu yokuqala idubula mfowethu ukhuluma ngehawudeni ingcwedi yokuphunyuka yayiyimfunda makhwela kuzo zingabaleka futhi ngeke ziphume ufanele uzikhiphe kulawo mahlashana uzithintithe ziphume lapho ngandla thize ngoba ziyocasha zilale phansi zihuquzele ngaphansi kwenqwaba yamahlashana yonke into zibaleke inqwaba yabazingeli ingaleso sizathi wawufanele ube sesikhashanini udubule ngokushesha basinya yonke into ukuze uthole inyamazane yakho idiya futhi ubhethi nami sasivame ukwenza kahle ngempela kodwa ubeyofuna ukwabulala ngenhloso wayethola amabili noma amathathu amane amahlanu noma yini ayengayenza ukuzidlalela nje ukuhleka nje bese ke engihleka ngolunye soku phezulu lapho sasibuyele emahlathini futhi kwafika cishe isikhathi esitina sasihlala njalo siphethe ujeke kashokoledi eshisayo uthi ukukufudumeza lapho uma uphendulwa ndawo futhi ufanele uhlale ngaphandle ubusuku bonke sasihlala njalo siphethe ukudla kwasemini kuncane futhi sasiyozingela sedlule sigudle ugu ipresidential emount washington iadams phezu kwecherry mountain kanjalo njalo izwe lihle futhi sasihambe sakhuphukela le endaweni phansi phakathi kwezintaba ezimbili izikhala naphezulu ngaleyo ndlela futhi sasikade siphezulu le futhi sasizingela ecishe kwaze kwabangela eshumi nanyenqu sifika ekucwengekeni kuncane kucishe kube ngusayizi waleli hole likhulu nobhethi wathi ukuqoshama phansi kanje waqala emuva esifubeni sakhe ngacabanga awu sizohlala phansi sidle idina lethu sasivame ukwehlukana nomunye ahambe ngenye indlela nomunye ngenye sibuyela emuva senyuka intaba sizingela sibuyela emuva ezansi omunye athathe umango wodwa nomunye omunye sibuyela emuva futhi ngakho wahlala phansi futhi ngaqala ukuhlala phansi nami futhi ngabona ukuthi wayefaka isandla ephaketheni lakhe futhi wathola leyo mpempe ndadlana ngacabanga ngathi bethi ubungeke kwenze lokho wabele wahleka futhi wayenamehlo ayebukeka njengesibankwa nje kimi uhlobo lwamehlo abukeka njengawesibankwa ehlele emaceleni wangibuka phezulu ethe kuseneka uhafu ngalokho kwakubukeka njengenja ebulala izimvu futhi wathathela impempe ndadlana emlonyeni wakhe futhi wayishaya nje njengencane ingane eyizinyane lenyamazane ikhala futhi ngekathi ekwenza okwangimangaza khona ngonga phesheya kwalokho kuvuleka kwaphakama inyamazane eyinsikazi enkulu manje inyamazane eyinsikazi ngumama dear uma ubungeke wazi o yayiwuhlobo luhle lwesilwane amakhulu kakhulu amadleba amahle lawo amakhulu amehlansundu ecobezela ngayibuka futhi wangibuka phezulu ngalowo mehle sibankwa ngathi bhed ubungeke ukwenze lokho manje lokho kuyaxaka ngeke zivuke ngaleso sikhathi sosuku kanjalo ziyohlala kodwa kokuyini na yayingumama ingane yayikhala ngase ngiyibuka futhi ngangiyibona iphakamisele lokhandi likhulu iqalaza amadleba amakhulu ebheke phezulu wayeseyifutha futhi yakhala njengengane yaphumela ngo esikaleni wo lokho kwakungejwelekile impela azikwenzi lokho ngiyibona iphumela lapho kuleso sikhala ngacabanga a-o futhi ngambona ehlehlisa leyo ngcipho ephonsa lelo gobolondo kuleyo 3006 wo wayengumnembi futhi wabeka leso sibuko esandisayo phansi lezo zinto ambo ezimbili eziphambene zokukala ngo inhlizweni yayo ngacabanga o bakithi angakwenza kanjani na lo mama uligugu emiphandle lapho efuna ingane yakhe ngomzuzwane wodwa kusukela manje wathinta leyo ngcipho yesibhamu ngaleyo nhlamvu eyinhlamvu esakhowa eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili wayezo yiqhumisa inhliziyo yayo eyigugu iyothi ngunga kwelinye uhlangothi lwayo ngacabanga bhethe ungakwenza kanjani lokho na ungaba kanjani nonyaka ngako na futhi ngambona ngalowo mehlo esibankwa ehla ngacabanga kulungile angikwazanga ukukubuka angikwazanga nje ukukwenza futhi yayimi lapho ihamba iqhubeka kwakuyini indaba na yayingesuye umzenzisi yayingazami ukwenza ukuthile yayingumama wazalwa kuyo ukuba ibe ngumama yayifuna ingane yayo ohe yayibheka leyo ngane emva kwesikhashana ngekathi umpopo uphakama ngaphezu kwesihlahla inyamazane idiye yabuka manje ngokwejwayelekile ziyoxhuma zigijime ngokushesha awu ngokushesha kangako sezihambile kodwa hayi yona ibone umzingeli yethuka ngakho njengoba sikubiza kanjalo yabuka ibone umzingeli kodwa yanyakazisa umlomo wayo kabili noma kathathu yaphakamisa ikhanda layo kusobala yayisihogela simi lapho yabuka kodwa kwakuyini indaba na ingane yayo ndawo yayisenkathazweni ukuzibonela kwemvelo kukamama yayazi ukuthi kwakungukufa yayazi ukuthi yayizofa kodwa yayingenandaba ngokukhona into ethize kuyo uthando lukamama luyiqhubela kuleyo ngane ikuphi na iphi ingane yami na isenkathazweni angibange ngisabheka ngikwazanga nje ngacabanga leyo ngihliziyo ethembekile yalowo mama oligugu bethi ungakwenza kanjani na unonya umubi kwedlula into enjengaleyo futhi ngambona isukuma kanjalo ngase ngifulathela ngakhuleka enhliziyweni yami ngathi baba osezulwini ungamvumeli enze lokho angama kanjani abone lowo mama oligugu lapho ezama ukuthela ingane yakhe bese ke emkhohlisa kanjalo bese eqhumisa iyakhe igugu ethembekile inhliziyo kamama ithi ngukuye na ngathi angakwenza kanjani lokho nkosi na ngalinda pamase zange sitibule ngalinde isikashane sitana asitibulanga ngacabanga yini indaba na ngabheka emuva nompopo wesiphamu wawuhamba kanje ngaqalaza wabheka phezulu nezinyembezi ezinkulu zaziphuma emehleni akhe waphosa isiphamu phansi osebeni wathi dili sengenele yikho ngiholele kulowo jesu omaziyo kona lapho umulelo sebelwekhwa ngaholela lowo mzingelo nenhliziyo yenonya kwakuyini na enkosini ujesu kristu ngani na wabone into ethize yangempela ubone into ethize eyayingafakelwanga ubone into ethize eyayingeyoqobo isehlakalo sokuzalwa umama ubungethande ukuba yilelo hlobo lomkristu na ubungethande yini ukuba unkulunkulu akwenze umkristu kakhulu impela umkristu njengalowo mama leyo nyamazane i-da yayingumama na asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana futhi simcele ukuba kwenze Baba wethu yasezulwini indaba encane lula lapho yeye ndlovukazi yaseningizimu ibona into ethize yangempela ngesiphiwo sikankulunkulu nalawo mabandla enhle New England lapho ayengenalutho ngaphandle kwebandla nje kanjalo njalo lowo mzingeli wayekade uyamazi inkosi manje umfowethu eligugu umdikoni ebandleni kodwa wayengagaze yabone noma yini yangempela Nkosi wena wathi uma bethula amatshe azomemeza into ethize izofanele imemeze kakhulu kukhona unkulunkulu ophilayo isikhathi sokuqala leyo ndoda yayibone into ethize eyayingeyangempela yazi ukuthi kwakukhona unkulunkulu ophilayo ngaleyo nkathi wasebenzisa inyamazane ediye ukwenza isimangaliso futhi ulethe isoni esinenhliziyo enonya kuwe ngoba umama wenyamazane ediye waveza ubalo buqiniso bobumama nkulunkulu yenza wonke owesilisa nowesifazane phakathi lapha kulobu busuku umkristu onjengalokho ongaveza ubalo uthando olunjalo ezinhliziyweni zabo ukuthi bazoba ngu umkristu onjalo baphile impilo engenabala evela ezweni kuze kuthi omakhelwane babo bazokwazi ukuthi bangamakristu angempela futhi bafune ukufana nabo wathi emavangelini akho ningusawoti yomhlaba kepha uma usawoti edumele nkosi yilokho okwenzeka emahlelweni ethu alahlekelwa ukunambitheka kwawo kade bemigqa yemingcele futhi angavumeli namunye aphume noma namunye angene baba ngiyakhuleka kulobu busuku siyazi ukuthi sawoti uyisinongo uma uxhumana ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi leli bandla lincane nalaba bantu bazoba nobusawoti kakhulu wothando lukankulunkulu baze baxhumane naso sonke isoni abangakwazi ngempilo enjalo uma bengakwazi ukushumayela intshumayelo mabaphile eyodwa baveze uthando lukankulunkulu njengoba lowo mama wenyamazane ediye enza ngengane yakhe balindile baba bemukele embusweni wakho kwangathi bona kulobu busuku labo abaphakamise izandla zabo kwangathi bangaba izinceku zakho kulobu busuku kwangathi ungabakhombisa imizuzwini yembalwa elandelayo ukuthi uyaphila ufile uyaphila kuze kube phakade wena wathi nginguye owayefile futhi sengiyaphila futhi ngiphila kuze kube phakade futhi ngoba ngiyaphila nani niyaphila kozwa amazwi am akhole ngokungithumileyo nokuphila kuphakade futhi akayikuye kwasilelweni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni baba ngikhulekela ukuthi uzokwenza amakholo kulobu busuku kubo bonke uma bona bephakathi lapha bengakholwa kwangathi bangahamba bekholwa futhi manje inkonzo isisezandleni zakho nkosi lokhu ngokude ngingakuhamba kumbe noma yimuphi omunye umuntu kodwa lapho sisuka lapha kulobu busuku ngikhulekela ukuthi abantu njengoba besuka kuleli hole likhulu bazosho njengalabo ababevele emawuse izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu na wahamba nabo usuku lonke lokho abakwazanga wena kodwa ngikathi ubafake ngaphakathi ekameleni futhi khona-ke wenze into ethize njengoba nje wenza ngaphambi kokubethelwa kwakho khona-ke bazi ukuthi uvukile kwabafikileyo manje nkosi woza futhi kulobu busuku sivalelwe lapha kule ndlu yezihambi kulobu busuku kule ndlu encane ilijiyoni manje woza wenze ukuthize kulobu busuku khombisa isibonakaliso sakho sobumesiya ukuthi uyisibonakaliso sobumesiya futhi lesi yisizukulwane esibi nesiphingayo futhi nguyezolo namuhla naphakade ukuthi lokhu kunjengoba kwakunjalo emihleni kalothi ngenkathi uhlezi ufulathele ithende futhi wathi uhlekeleni usara ethendeni na futhi watshela u-Abrahama ukuthi igama lomkakhe lalungosara Wethembisa ukuthi uyokwenza kosi siphe khona khona ke lapho sisuka lapha kulobu busuku sizoya emakhaya ethu ehlukene sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na ngokuba siyakucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe igama lika Jesu Christu amen.
I am going to pray for the sick now.
Ngizokhulekela abagulayo manje uXolo Paul ngizokhulekela abagulayo.
I have no education. I have no powers.
Angina fundo angina wamandla ngingumfo wenu ngiyethemba niyakuqonda lokho.
I am sent to you by your savior.
Ngijingelwe kini ngumsindisi wenu nomsindisi wami uNkulunkulu wenu noNkulunkulu wami.
Now one time David the shepherd.
Manje ngesikhathi David umelusi wezimvu wayeluse izimvu zikayise futhi ngizozama ukuthatha indawo kaDavid ngilalelisisani.
I'm going to try to take the place of David tonight.
Ngizozama ukuthatha indawo kaDavid kulobu busuku ngeluse izimvu zikababa wami futhi ngelinye isuku ibhere liyangena lase lithathe imvu noDavid wayengesiye indoda yomkhondo noma indoda yenkemba.
The only thing he had was a little slingshot.
Into kuphela ayenayo kwakuyinto imane encane kodwa wayenomusa kaNkulunkulu enhlizweni yakhe ingonyama iyangena futhi yathola iyodwa. Waphuma wayilandela wayithola wayibulala wabuyisa imvu.
I don't have no medicine, I'm not a doctor.
Angina muthi angisiyo udokotela bengingeke ngaba ngudokotela ohlinzayo angazi ukuthi uphathwa kanjani ummeze angazi lutho ngakho kodwa yinye into enginayo leyo into emane encane yomkhuleko.
It's simple. But one day a cancer came and got one.
Kulula kodwa ngelingilanga umdlavuza uyangena futhi wathola enye yezimvu zikababa wami ngawulandela ngabuyise imvu umkhuleko wokukholwa wayisindisa.
I'm coming after you tonight with a sling.
Ngizemva kwakho kulobu busuku ngendwe imane yomkhuleko ngifuna ukubuyisa izimvu zikababa ngikhulekeleni manje njengoba sibiza umuqo omkhuleko. Lonke nina boDavid phakathi lapha ngisizeni imvu kababa ibanjwe nesitha asiyibuyisele empilweni futhi kulobu busuku ubaba wasitshela ukuthi besingakwenza uma besingacela noma yini egameni lakhe uyokwenza chanini kule ntaba kukuleka futhi ungangabazi ungaba nakho okushilo siwabize kuphila omakhadi omkhuleko na ngabe yilokho ebesi lokuqala sibize kusukela kwelokuqala izolo ebusuku asizange na ini oh nanikeza amanye futhi na bekuyini na OP amakhadi omkhuleko OP bangaki esibe nabo phezulu izolo ebusuku na ishumi nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalombili akuthathi amaningi kona ke bona phandle lapho bengenawo amakhadi omkhuleko lokho kulunge ngokuphelele kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho nibonile izolo busuku bekukhona abaningi phandle ezithamelini bekukhona phezulu lapha emsamo asiyibize abambalwa kulawo makhadi nokho khona manje asiqale kusukela ake sithi bangaki esinabo izolo busuku na ishumi nanhlanu noma ishumi nesishiyagalombili na asiqale kusukela emashumini ayisishiyagalombili nanhlanu kulobu busuku ikhadi lomkhuleko B wamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu na yabo ikhadi lomkhuleko P lamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuphi na oh ngiyaxolisa amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu woza ngapha mnumzane noma ngabe ungubani amashumi ayisishiyagalombili nesithupha ungasiphakamisa isandla sakho ngokushesha na amashumi ayisishiyagalombili nesithupha ngapha amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngubani namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa na leli nenekazi lapha unamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa na ngapha nenekazi amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye angiwabonanga amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ubungasiphakamisa isandla sakho na bukani abantu abasezihlalweni ezinamasondo libone ukuthi bakuphi amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye kwangathi buka ulibhekile lelo khadi na amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ubani nekhadi lomkhuleko lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye na amashumi ayisishiyagalombili nantano amashumi ayisishiyagalombili lombili nesithupha amashumi ayishaka lombili nesikhombisa amashumi ayishaka lombili nesishaka lombili amashumi ayishaka lombili nesishaka lolunye manje ningawathatha amakhadi ngaphandle uma nihloze ukuze msamo nebo lapho ngibiza kusuka ndawo ndawo khona ke ungaphenduli umuntu khona ke makuthi omunye umuntu athole ikhadi ozoza amashumi ayishaka lombili nesishaka lolunye amashumi ayishaka lolunye ubani onekhadi lomkhuleko lamashumi ayishaka lolunye na kulungile amashumi ayishaka lolunye nange kulungile amashumi ayishaka lolunye nambili amashumi ayishaka lolunye nandathu amashumi ayishaka lolunye nane amashumi ayishaka lolunye nane angikubonanga bukani omunye ngapha laba besifazana ababili behlezi lapha esihlaleni sinamasondo bebengakwazi kusukuma uma ikhadi labo libizwa sizobathwala ngapha nebo amashumi ayishaka lolunye nanye nambili nandathu nane nanhlanu amashumi ayishaka lolunye nanhlanu kuya emashumi ayishaka lolunye nanhlanu amashumi ayishaka lolunye nanhlanu kuya ekhulwini ekhadini lomkhuleko bhi ungeza na amashumi ayishaka lolunye amashumi ayishaka lolunye amashumi ayishaka shiyakalombili nathano kuya ekhulwini labo abaphethela omakhadi nonke nina abanye nje nibambe amakhadi enu sizofika kuwo masinya amashumi ayishiyakalombili nathano amashumi ayishiyakalombili nesupa amashumi ayishiyakalombili nesikhombisa amashumi ayishiyakalombili nesishiyakalombili amashumi ayishiyakalombili nesishiyakalolunye amashumi ayishiyakalolunye amashumi ayishiyakalolunye nanye nambili nantathu nane nanhlanu nesithupha nesikhombisa nesishiyakalombili nesishiyakalolunye ikhulu manje ke kathi besaqoqa labo ababalwa esizoqala ngabo lapha bangahle bangafinyeleli kweyedwa noma ababili babo angaze kuya ngokuthi umoya ongcwele uthini bangake ezethamelini lapho ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi nokho uyafuna futhi ufuna uNkulunkulu ukuphulukise na phakamisa isandla sakho uNkulunkulu manje anginazi kodwa uma nje uzobuka ngapha futhi ukholwe bangake owayenga ngaze yabeka omunye wemihlangano yami phambilini na ake sibone izandla zenu inkosi nibusise siyajabula kuba nani kulobo busuku manje kumbulane angizisho ukuthi ngingumphulukisi ngikholwa ukuthi munye ukuphela umphulukisi lo uNkulunkulu futhi ngiyakholwa ukuthi usevele ukwenzele konke angakwenza sokuyisikhathi sakho esilandelayo sokwamukela lokho akwenzele khona kodwa kuba ubemi lapha kulobo busuku egqokele isudu ubengeke akwenzele okunye kunalokho akwenzayo lokho abezokwenza khona lapha manje ngabe kunjalo na manje pepelini bangakukholwa ukuthi uJesu ungumpristi omkhulu na bangakwazi ukuthi pepeli lasho ukuthi unguye khona manje umpristi omkhulu eminga kwesobunye nesomkhulu kweliphezulu esincusela na ngabe kunjalo na bangakwazi ukuthi amaHebheru 13 isishiya kalombili athi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade Aw uma ngumpriest omkhulu ofanayo ayenguye izolo nalomprist omkhulu ohlezi kweliphezulu ungumpriest omkhulu manje ohlezi phezulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu bangako waziyo ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho ukuthi angathintwa na manje uzomthinta kanjani uma ehlezi phezulu na indlela efanayo osifazane enza ngayo owamthinta emuva lapho kwakungesiwo umunwe wakhe engutsheni yakhe angakuzanga lokho kodwa kwakungukukholwa kwakhe abaningi babemthinta ngale ndlela kodwa wathi ukukholwa kwakho kukusindisile manje wamthinta futhi waphenduka futhi wayengazi ukuthi ubani okwenzile ngabe kunjalo na waqalaza amacala onke wathi ubani ongithintile na futhi uPetru wamthukuthelela ngempela wayesathi awuNkosi mkhuza washo ngenye indlela utshela ukhuluma ngani impela nina kungani usho into njengaleyo na wonke umuntu uyakumbambatha emhlane wathi ya wathi lolu hlobo lohlukile lokuthinta ngingizizwe ngiphela amandla lawo amandla okuqina amshiya waqalaza amacala onke ezethamelini futhi watshela usifazane omncane phandle lapho futhi wamtshela ukuthi wayenomopho nokukhona kwakhe kwakumsindisile ngabe kunjalo na manje akazange athi wakwenza wathi ukukholwa kwakhe kuye kwakwenza aw manje uma ngumpristo omkhulu ofanayo kulobo busuku ofanayo njengoba wayenjalo ngekathi lapha emhlabeni futhi yena iBhayibheli lithi ungumpristo omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu uma umthinta angeke enze ngokufanayo njengoba enza ngalo kathi na wayengeke enze ngokuhlukile abe ngumpristo omkhulu ofanayo bangako waziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na kulungile khona ke wena ngokukholwa ubuka phezulu bese uthi Nkosi Jesu ungumpristi wami omkhulu mangikuthinte Nkosi ngobuthakathaka bami ngihawukele Makuti mfoti prene mabize manje. Ngiyazi ukuthi ungumuntu nje kodwa usengumkristu omkhulu. Futhi manje ngifuna ukukuthinta futhi wena khuluma ngaye futhi ungibize njengoba nje wenza lo wesifazane. Lokho kuzosusa konke kungabaza enhlizweni yakho bekungeke na? Oh, lokho kumangalisi na. Hayi omunye wasendulo uNkulunkulu omlando kodwa uNkulunkulu khona manje. Bangakwazi ukuthi uJesu Kristu washo qobo lwakhe ukuthi akenzanga lutho uNkulunkulu waze wamkhombisa umbono kuqala ukuthi akenzeni na. UJohane ngcwele wesihlanu ushumi lesishiyagalolunye uqinisile ngiqinisile ngithi kini igama ngiqinisile lisho ukuthi ngokoqobo ngithi kini indodana lowo ngumzimba wakhe inyama ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo ngabe kunjalo na? Kona akakazange enze nesisodwa simangaliso waze wabona umbono wakho kwenziwa ngabe kunjalo na? Uma engashongo washo into ethize eyiphutha futhi wayengekhulume lutho okuyiphutha ngoba wayenguNkulunkulu yabo ngakho kwakufanele kube njalo. Manje ngifuna nithule nje njengoba kungenzeka futhi nihloniphe ngokuzijoba ngempela nibheke nikhuleke. Manje ngezinye izikhathi lapho lolu gcobo lushaya ngisho ukuthi luzoshaya. Uma lungakwenzi khona ke into kuphela engingayenza ngokuzinikela kuNkulunkulu ngisuke emsamo ilokho kuphela engingakwenza. Kodwa uma efika futhi enze into efanayo lapha futhi afakazise ukuthi usenguye uMesiya kwabezizwe ekuvaleni konyaka wethu njengoba wayenjalo kumJuda nomSamaria ningeza nini abantu futhi nimemukela njengomsindisi nomphulukisi na beniyokwenza nikukholwe na? Manje ngokwazi kwami kuzo zonke lezi zithameli angiboni noyedwa umuntu engibaziyo emsamo ukuze kube manje ngazana nalo mfundisi omncane selokhu ngibe lapha umfowethu omncane lapha indodana yami nabafana bami abaqopha ngetheyipu lapha uyena kuphela engingimaziyo. Ngikholwa ukuthi ngiyamazi lo mfowethu angikwazi ukumkhumbula. Ngikholwa ukuthi ungwasezansi Louisiana ndawo angihambanga yini ngiyozingela amadada ngesinye isikhathi nawe noma ngehlala lapho endaweni yakho noma uthize na besinomhlangano ezansi nalini igama lendawo na iDequincy uBennett eh? Ngiyaxolisa ngifanele nje ngikuxhawule uNkulunkulu kubusise sekuyisikhathi eside ngingakuboni awukashintshi sengigugile uyabo ngathi ngeke ngisebenze mhlawumbe. Ngiyabonga mfowethu Bennett kuhle kakhulu imqeni womkhuleko ngabe ngisihambe kini nonke na angikwazi na uma kunjalo phakamisani izandla zenu uma ngisihambe kini kulungile nonke lapha ya engiyisihambe kuye futhi uyazi ukuthi angikwazi phakamisa isandla sakho niyabo. Manje silapha ngabe usenguye uJesu noma akasuye na? Uma ekwenza uma ezoligcina izwi lakhe usenguNkulunkulu. Uma lokho kungasizi khona ke uma leli Bhayibheli lapha uma uNkulunkulu engayiki usigcina isithembiso sakhe khona ke akasuye uNkulunkulu. Uma esigcina isithembiso sakhe unguNkulunkulu. Futhi manje ngikathe lapha emhlabeni ngiyakhumbula ukuthi wenzani wabakhombisa isibonakaliso sakhe sobuMesiya. Futhi nonke nina abafundi beBhayibheli niyakwazi lokhu ukuthi isibonakaliso sobuMesiya sasiyisibonakaliso somprofethi. Wonke okwaziyo lokho phakamisa isandla sakho bafundi beBhayibheli impela iNkosi uNkulunkulu wenu izovusa umprofethi njengami. Kodwa amaJuda awakwazanga ukuphendula ngakho bathi uyakwenza ungumbhuli uqelisa bhuli ukufunda ingqondo noma ukuthize futhi benza into efanayo namhlanje. Kodwa lokho kumvimba uNkulunkulu uqhubeka ngokufanayo nje uhamba ngokufanayo nje omunye uzokholwa. Manje uma bengingaphulukisa noma yimuphi wenu bantu lapha ngiyokwenza kodwa angikwazi ukukwenza. UJesu ubengenda kukwenza ukuba ubemi khona lapha futhi uza kuye ubemi lapha egqokele esuthi angipha yona ubuyothi Nkosi ngiyagula ngifuna wena ukuba ungiphulukise. Sengathi ngiyabona ubengasho into ethize njengale mntwana wami awukholwa ukuthi ngakwenza lokho na? Angilinyazwanga yini ngenxa yeziphambeko zenu? Ngachotshozwa ngobubi benu na ngemivimbo yami naphulukiswa? Anikukholwa lokho na? Sengivele ngikwenzile. Awu manje wathini emuva lapho na? Ngingakwazi uma ukholwa. Awu sekuvele kwenziwe manje ngakho ufanele nje ukholwe yilokho kuphela. Ngakho into kuphela ayengayenza bekungaba yinto ethize yokunikhombisa ukuthi wayengumesiya. Ngakho umzimba wakhe kulobu busuku hlezi esihlaleni sobukhosi sikaNkulunkulu. Siyakukholwa lokho. Asikukholwa na? Ngelinye ilanga uyobuyela emhlabeni esikhathini seminyaka yenkulungwane futhi ahlale esihlaleni sobukhosi sikaDavide kunjalo. kodwa uhleze esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu kulobu busuku enkazimulweni ephilela njalo kwenza izincuselo, kodwa umoya wakhe usemuva lapha ebandleni nomoya wakhe wenza into efanayo njengoba ngishilo kulokhu kusa. Uma igatsha lokuqala lomvini laveza ibandla lePentecostal, lonke igatsha langempela eliphuma kulowo mvini lizoveza elinye ibandla lePentecostal. Kodwa sinenqwaba yamagatsha afakelwe futhi athela inhlobo yawo. Sinegatsha leMethodist lifakelwe kulo, igatsha leBaptist, igatsha lePentecostal, zonke ezinye izinhlobo zegatsha lithela isithelo salo uqobo. Ungathatha isihlahla samaholintshi bese ufaka uphaphamuzi kuso, uyophila ngokuphila kwaleso sihlahla, kodwa uyothela uphaphamuzi, ufake ulamula phakathi lapho, uyothela ulamula, hhayi iholintshi. Lokho uphila ngokuphila kweholintshi, yabo, noma yisiphi isithelo esisaholintshi, noma yiliphi ibandla elizisho ukuthi lingumKristu liyachuma ngenkazimulo nezindumiso zikaKristu, kodwa lingethela isithelo, ngeke lithele ukuphila kukaKristu azoKristu aveze lelo gatsha qobo lwakhe. Khona-ke kuzoba bayobhala incwadi yezenzo emva kwayo kunjalo, ngoba yizenzo zikamoya ongcwele ebandleni. Niyabo, kungaleyo ndlela kulobu busuku uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade. Asikhuleke manje, wonke umuntu akathule ngempela. Ninganyekazi, hlalani nithule ebandleni lenu noma izihlalo zenu amabhentshi sasentweni noma ngabe kukuphi, hlalani nje nithule ngempela isikhashana nihloniphe ngokuzithoba. Baba, lesi yisitatimende esikhulu, kodwa lapha kulobu busuku ngaphezu kwabantu abayikhulu nje nabambalwa lapha abahlezi lapha, ngikucelile ukuba uze ngaphambili noma ngabe kukhona amashumi ezinkulungwane. Yebo, amakhulu ezinkulungwane, awukaze usehlulekise kwamanje. Izinsuku zami ziyafiphala manje Nkosi, nginjalo kulobu busuku ngizodingeka ngivale leli Bhayibheli kwesikhathi salo sokugcina. Uma ngifanele ngihambe kulobu busuku, ufakazisile ubufakazi ukuthi buyiqiniso. Kusukela ngisengumfanyana ngabatshela ukuthi ngangibone ukukhanya kwakuphuzi njengensika. Uvumele isayeza emhlabeni jikelele ithathe lezo zithombe futhi sihlole. Izikhathi eziningi ufika futhi manje sekungumbala we-Kodachrom. Uvumele sithathwe emavikini embalwa edlule iJalimane eSwitzerland ngokuzungeza ezweni amakhamera esizwe. Uma ngifa ikhamera yomshini iyakhuluma ukuthi ngibatshele iqiniso, bona kanye ubukhona bakho bukhombisa ukuthi ngokuyiqiniso. IBhayibheli lakho lizisho lona ukuthi kuyiqiniso. Baba, kwangathi abantu bangalikholwa njengeqiniso futhi bebukele wena kulobu busuku njengomphulukisi wabo, njengomsindisi wabo, njengenkosi yabo, njengombuso wabo, ubukhosi kubuza ukuphatha ezimpilweni zabo. Siphe khona Nkosi. Manje nami uqobo naleli bandla nginikela konke ezandleni zakho ukuthi ungenza ukuthi ize kulobu busuku ukukhombisa laba bantu ukuthi usenguye uNkulunkulu umprofethi. USenguNkulunkulu wena nje, bona wafa kuba ususe isono, kodwa wavuka ngosuku lwesithathu. Wena wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi futhi nginamandla okukuthatha. Akekho wakuthatha kuwe futhi akukho muntu wakuvuza. Wazibeka phansi iqobo lwakho, waphakamisa ubuwena bakho uqobo. IBhayibheli lathi uNkulunkulu wamvuza futhi kuyiqiniso. Baba, uphila kuze kube phakade ekalezindlizeni zabantu bakho nezithembiso. Imisebenzi engiyenzayo mina nabo bayakuyenza. Ngiyacaphuna lokhu Nkosi, ngoba uqinisile ezwini lakho futhi washo njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuyoba ngaleyo ndlela nje ekufikeni kwendodana yomuntu. Futhi siyakhumbula ngenkathi lezo zibonakaliso zenziwe eSodoma, kwakuyisikhathi esifishane nje kwaze kwawa umlilo futhi washisa iSodoma. Sikubhekile noma ngasiphi isikhathi Nkosi. Sibone isibonakaliso sivela, sibone izwe esimweni saseSodoma. Izithembiso zikaNkulunkulu zibonakaliswa, uzokwenza kanye futhi kulobu busuku Nkosi, ekudingisweni nasenkazimulweni yakhe owafundisa izwi na. Ngiyacela egameni likaJesu Kristu ngenkazimulo kaNkulunkulu, amen. Manje kunendaba ukuthi kwenzekani, hloniphani ngokuzithoba. Ngiqondile ukuthi awukwazi ukudumisa uNkulunkulu, kodwa sondela kuNkulunkulu ngokuthula, ngokusile, ngokumangalisayo. bese kuthi ke lapho ubone uNkulunkulu yenza ukuthize impela ufuna wena umkhonze kodwa uze ngenhlonipho yokuzithoba. Manje lapho nina abantu ningena emgqenini iza lapha noma laphaya, hlalani niqaphile, ngiyabheka, anginakukulawula, ngikulawule, uyangilawula. Ngingakhuluma kuphela lokho kungitshela khona, ngingakhuluma kuphela futhi lapho kukhona ngiyakubheka noma ngabe kukuphi lapho ngiyakubheka futhi ngibone ukuthi kwenzani. Manje selibuso kumuntu wokuqala ebesinayo emsamo, ngikhole ukuthi bekungowesifazane, ngabe kunjalo na, ngabe yiyo le ndoda na kulungile owokuqala kulobu busuku yindoda. Manje sithole izolo busuku ngenkathi isifazane eze enkosini uJesu waye emthonjeni ukuyokha amanzi. UJesu wakhuluma naye isikhashana futhi futhi ngo wayithola inkathazo yakhe, wayesethi hamba ulande indoda yakho. Wathi angina ndoda. Wathi kunjalo ubona isihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo eyakho. Wathi mnumzane, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Manje orabi abakhulu nothisha namadoda ibandla bathi ungudeveli, benazini ukuthi udeveli nguye owamvuma ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Nabashumayeli bavuma ukuthi wayengudeveli na, lokho ngokuyisikhathi sisodwa udeveli eqinisile. Bukani Paulu noSila bedla lowo mbhulu omncane ehlezi phezulu lapho, nalowo mbhulu omncane wathi lawa ngamadoda kaNkulunkulu asitshela indlela yokuphila. Abashumayeli bathi bangaba ngenolwazi bakubucele izwe bangabakhohlisi. Nebo nebo, lowo develi wayazi kakhulu ngoNkulunkulu nomababazi kunjalo. Manje kodwa akunjalo ngabazalwane bami, ngalezi zinsuku lawa angamadoda ngingasho ngabashumayeli lapha babengeke bahlale lapha ukuba bebekukholwa lokho bebeyobe sebehambile. Bahlezi lapha ngoba bayakukholwa, bashumayela ngakho, bakukholiwe, bame emakhoneni imigwaqo bakhala bancweba. Ngabonga uNkulunkulu ukuthi sikilele ukubona izinsuku ukuthi ugcwalise isithembiso sakhe. Abelusi benu benifanele niziqheke ngabo, nginjalo futhi ngiyazi unguye futhi amadoda kaNkulunkulu.
Man standing before me, I do not know the man.
Manje le ndoda emi phambi kwami angiyazi indoda incane kakhulu kunami. Angikaze ngiyibone empilweni yami ngokwazi kwami, kodwa imi lapha ngenhlosethize. Manje kungahle kube ukuthi ngahle ukuba iyindoda enganiwe enezinkinga zasekhaya, ekhaya layo ngahle kube iyagula, ngahle kube imele omunye umuntu, kungahle kube yisidingo sezezimali. Ngazi ukuthi izele ini lapha, nginalwazi, angikaze ngiyibone empilweni yami, kodwa imi lapho. Manje uma kegula na awu uma igula bengingeyiphulukise, kodwa okukuphela uma uJesu emi lapha ubengeyiphulukise. Bangakwaziyo lokho na, usevele ukwenzile nebo. Kodwa into kuphela uJesu abengayenza bekungaba ngokuyazisa ukuthi wayesenguJesu owenze isithembiso, kunjalo na lowo owenze umsebenzi. Ngakho ke uma indoda ayikukholwa ibiyophulukiswa, uma bekuyinkathazo yenze izizimali ibizokwazi ukuthi uNkulunkulu ubelukhathalela udaba lwayo ngoba lubonakale phambi kwakhe, hayi umuntu kodwa uNkulunkulu nebo. Manje uma umoya ungcwele le ndoda ayiphakamise isandla sayo ukuthi bengingayazi yona, angiyazi nayo ingaze, uma umoya ungcwele uzoyenzela ukuthize. Manje uma ngihambe ngaleya futhi ngithi mnumzane uyagula na, ngiyothi yebo mnumzane ngiyagula, uNkulunkulu ngithumela nesiphiwo sokuphulukisa, uyakukholwa lokho na? Yebo mnumzane ngiyakholwa, ngibeka izandla zami phezu kwayo, hamba usinde egameni likaJesu. Ngikholwa ukuthi ibiyosinde impela, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uneziphiwo zonke zisebenza kulo lonke ibandla ndawo zonke. Ngiyakukholwa lokho, ngikholwa ukuthi iziphiwo zokuphulukisa zisebandleni. Awudingi ukuba ube ngumshumayeli, ngisho ube yilunga nje noma ubani ozizwa iholeleka ukuba ahambe akhulekele omunye umuntu, hamba ukwenze lezo yisiphiwo wo sokuphulukisa sisebenza kuwe. Kodwa manje ibiyo ba nokuthile ukukungabaza lokho. Kodwa uma ke umoya ongcwele ufika futhi uyitshele into ethize ebiyiyo, into ethize ebingafanele iyenze, noma into ethize eyayenza, noma into ethize ebifanele ngabe iyenzile futhi yangayenza, iyitshele into ethize ekalukile ngayo, noma iyitshele ukuthi obekuyikho na, uma azi ukuthi bekuyini impela uzokwazi ukuthi kuzoba yini ngalo nkathi akunjalo na manje uma ezokwenza into enjalo wonke umuntu lapha uzofanele azi ukuthi kuvela emandleni beningakukholwa ukuthi kuyisithembiso enginifundele sona kulobu busuku futhi ngashumayela kini siphuma ebhayibhelini ukuthi ngujesu kristu indodana kankulunkulu na kulungile manje ngenhlonipho yokuzithoba nje njengoba ungaba njalo ngoba uyabo futhi wonke umuntu akahloniphe ngokuzithoba nje unganyakazi ngoba ngibamba umoya wakho uyabo futhi ngifuna ukwazi yiba semkhulekweni oqotho nje manje lokhu okungena kuphosisa njengoba unkulunkulu engenasi iphosiso anginayo indlela yokwazi le ndoda yehlala lapha futhi bakhipha amakhadi omkhuleko beza lapha futhi bacubanisa isigejane esikhulu samakhadi omkhuleko futhi baqala ukwakhipha lokhu kukhombisa ukuthi umfana owanikezelayo ubengeke athi uma unginika amadola amahlanu ngizokufaka emgqeni abazi ngoba bacubanisa amakhadi phambi kobuso bakho ngqo bakunika nje noma yini oyifunayo omunye angathi atholele kuqala omunye athole eleshumi nantano omunye athole amashumi ayisishiyagalolunye nantano bese kuthi-ke bese kuthi-ke lapho befika akukho muntu owaziyo ukuthi sizobiza kuphi ngize ngifike lapha khona-ke noma ikuphi lapho inkosi ngiholela khona ngibiza nje kusukela lapho ngezinye izikhathi ngibiza abambalwa lapha nabanye emuva lapha nabanye ngalapha bangaki abakubonile lokho kwenziwa na ngalapho nangalapho nangalapho ndawo zonke ngakho lapha sibi lapha nani phandle lapho ngaphandle kwamakhadi enu manje mnumzane ngifuna nje ukukhuluma nawe mzuzwana indlela umi lapho inhliziyo ikhala kakhulu Jesu uphakamise isandla sakho indlela ebiyonginika okwazi ukuthi ngumkristu noma ubungavela nje ukulungisa lokho yabo wenza nje sengathi ubunguye uma khona uma enguye beka ukuthi kwenzekani manje bathengelele bangena emgqeni kaninginingi baye babathwala babakhipha nakho konke okunye
so if the Lord God will tell me
ngakho uma inkosi uNkulunkulu izongitshela ukuthize ngawe lezi zethameli ezilindile into ethize oyizele lapha yini isizathu sakho umi lapha emsamo ubungaba ngumahluleli noma ngabe bekuqinisile noma cha ubuyokwenza na ubuyokwazi ukuthi ngabe bekuqinisile yini
If it's wrong, say it's wrong.
Futhi uma kuqinisile uzovuma ukusho ukuthi kuqinisile uma kuliphutha uthi kuliphutha yilokho kuphela.
You come for me to pray for you.
Uzela mina ukuba ngikukhulekele isimo somzimba wakho.
And that condition is a growth.
Amen.
It's on your side.
Yalesa simo siyisimilo hlangothini lwakho ha uyakukholwa na manje ubonakala enokuxhumana kuhle kukaNkulunkulu njengamanje ovumela umxeke noma ukutheze okungenzeka ukuthi mhlawumbe umeduze kwakhe angahle azi ukuthi akakuqagelanga nje manje khona manje angazi ukuthi ngimtsheleni indlela kuphela engiyaziyo yilesi sikopi esihlezi lapha khona-ke ithephi yabuya ngosuku olulandelayo bazoyidlalela mina kufana nephupho manje lowo bekungesimi angazi lutho ngendoda yabo akungaphezu kokuba lo mbhobho ukwazi ukukhuluma kuzofanele kube yinto ethize ephilayo ekhuluma kuwo angiyazi indoda ngakho kufanele kube nguNkulunkulu ekhuluma phakathi manje ukuthetha isikhathi sami nje uma nje ngigcina oyedwa lapha isikhashana ukuze nje nizokwazi nemo lokho bekufanele kwenele bonke manje umzuzwana nje mnumzane ngifuna nje ukuthola ukuxhumana nomoya wakho leyo yinto efanayo inkosi yethu eyayenzayo ngenkathi ikhuluma nowesifazane emthonjeni yathi ngiphozise yabo yayizama kuphela ukukho ubaba wayithumela phezulu lapho yayinesidingo sokudlula ngasesamariya kodwa ngenkathi ifika lapho owesifazane uyaphuma ngakho yadingeka ikhulume naye ixhumane nomoya wakhe leyo yinto efanayo engiyenzayo khona manje yebo ngiyakubona yisimila ngakweso kudla sakho naso esisodwa engalweni yakho futhi kunjalo bathathi kuphela abantu emhlabeni abebazi ngakho lowo bekunguye nodade wabo kodwa kukhona oyedwa ngaphezulu owazi ngakho manje ake sikhulume naye umzuzu
You've been praying for someone else too. Child.
ngathi khulekela omunye umuntu futhi umntwana inkathazo yamatshansela ehlezi khona lapho kuzoba kahle ngakho ungabe usazikhathaza ngakho uyakholwa na
You believe God knows who you are?
Yes, hallelujah.
Mr. Martin? Jack?
That's right.
Go home.
Praise God. Hallelujah.
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ngubani na? Nomzane Morrison Jack hamba uyekhaya usinde.
If thou can't believe, all things are possible to them.
Uma ukholwa, konke kuyenzeka kwabakholwayo. Manje uma ngingashongo nelilodwe yizwi kuwe futhi ngavele nje ngakukhulekela uyakhona ukuthi kukhona ukugcobo lapha emsabuna uyakhona na ubungakukhona lokho na ukuba ke bengikutshelile uphulukisiwe ngaphambi kokuba ukhuphukele lapho ubuye ukukholwa na awu ucabanga ngomzukulu wakho na ucabanga ukuthi ubeyosinda na yena kulungile kubeka futhi kholwe beka lelo duku phezu kwakhe Uyakholwa na yiba nokukholwa
You're just a child young woman I don't know you
But ungumntwana nje kimi ntombi angikwazi kodwa na sisithombe sifanayo njengakujohalo ngcwele sahluko sesine owesifazane nowesilisa owesifazane osemusha othandekayo umi lapha ubukeke phile saka angazi lutho ngaya ngikaze ngibone empilweni yami siyizihambi omunye komunye asinjalo nenekazi na yebo mnumzane sinjalo uma uNkulunkulu eyizwi likaNkulunkulu obunguKristu enziwe inyama futhi uma engenziwa abengo konqobe enyabeni yethu ayingcwelisa ngegazi lakhe uqobo ethumele umoya ongcwele wakhe ethembelekele uNkulunkulu waye kuKristu uNkulunkulu yedla futhi wamakhela wenze ithende njengomuntu wakukula ukubonakala kwakhe futhi waba ngumuntu uNkulunkulu wakwenza ukuze angcwelise ibandla ayengahlala kulo futhi eminyaka yezinkulungwane ezimbili wenza izimangaliso zakhe futhi wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu ofanayo ephila kubantu bakhe uNkulunkulu ethabenakele kumuntu
If God will reveal to me by his spirit what's your trouble
uNkulunkulu ezokwembula kimi ngomoya wakhe ukuthi yini inkathazo yakho uzongikhola ukuthi ngikumprofeti wakhe noma inceku yakhe na uyakukholwa lokho na ubungakwemukela ukuthi kuvele kuNkulunkulu na
Then you'll embrace that baby that you want that you're praying for Go believe it I give you that child
Kodage uyosingatha leyo ngane oyifunayo oyikhulekelayo hamba ukukholwe ngikunika lowo mntwana egameni lika Jesu Kristu hamba ukwemukele ungangabazi ubukufune lokho isikade side kulungile hamba ukholwa
If thou can't believe You believe
Uma ukholwa uyakholwa na
All right lady Now, I do not know you
Kulungile nenekazi angikwazi umzuzwana nje uyaqala esakhiweni manje lakho kuphumile futhi kwasuka emsamo kwangena endlini
Somebody touched him as certain as I'm standing here
Ukhona umthintile impela njengoba ngimi lapha
The younger woman standing here I can't locate her.
Ukukhona sifazalo semncane umi lapha angikwazi ukumbona ukuthi ukuphi ngiyambona kunenkathazo yentamo esifo samathambo somgogodla uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uJesu Kristu uyakusindisa ubamukele kukholwe inenekazi lincane lifezi lapha lifake izibuko izinwele zimnyama sukuma ngikunika ukuphulukisa kwakho egameni likaJesu Kristu uthindeni na buze inenekazi angikwazi ngiyakwazi yini inenekazi na ngikwazi ngiyakwazi yini qhabo uma ngingakwazi phakamisa isandla sakho ngiyakazisa isandla sakho uma lokho bekuyinkathazo yakho akutshele khona ngiyakazisa isandla sakho manje usuphulukisiwe Uthindeni na ukhala ngamafiti angamashumi amathathu kimi uthinto omkristu omkhulu futhi wenza njengoba nje enze kuqaleni manje lo nguJesu ofanayo nguYesu lo namuhla naphakade yima nokukholwa ungangabazi
some of the rest of you I challenge your faith to believe not me
Amanye benu nonke ngiphosela inhlelelo ukukholwa kwenu kubani kholwe hayi mina kholwani izwi likaNkulunkulu kholwani ukuthi nginitshele iqiniso ngiphosela inhlelelo ukukholwa kwenu ukukholwa lokho Emva kwakhe ngo ukwenzile awukwenzanga yini linikazi na usezi emva kwakhe ngo lapho uhlezi lapho unomfutho wegazi ophakeme sukuma ume ngezinyawo zakho uma lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho uma ngingakwazi phakamisa singisandla sakho ngikunika ukuphulukiswa kwakho egameni likajesu kristu uthinte yena impela uyazi ngawe hamba uye ekhaya futhi uphile
You believe with all your heart?
Iba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na?
Something strange about me. I don't know you. God does know you.
Into ethize xakile ngaye angikwazi uNkulunkulu uyakwazi.
You believe God will heal you and make you well?
Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa futhi kusindise na awusuye owalapha ngowasendaweni ebizwa ngeHuntington igama lakho uNkosikazi Day ukhulekela umfowenu useGalveston esibhedlela uyalutheka hamba ukholwe ungangabazi uJesu Kristu uyakukhulula egameni likaJesu Kristu
Yeah believe
Yiba nokukholwa kuNkulunkulu uyakholwa na?
What if I didn't say nothing, you just laid hands on you? Would you believe, lady?
Ukuba ke bengingasho ngolutho kuwe ngavele ngabeka izandla nje phezu kwakho ungakholwa ninikazi na woza lapha yemukele ukuphulukiswa kwakho egameni likaJesu Kristu hamba ukholwe.
What if I told you that diabetes would be gone? Would you believe?
Ukuba ke bengikutshele ukuthi isifo sikashukela siyobe sesihambile ubuyokukholwa na hamba ukholwe ungangabazi. Ngikathi uhlezi khona phansi lapha esikhashaneni esedlule uyabo ngikubonile uphethwe inkathazo yenhliziyo nawe unokuthile kungalungile emhlane wakho manje hamba ukholwa futhi uzosinda uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Woza ntombi uyangikholwa ukuthi ngikumprofethi wakhe na uyintombi encane kodwa inkathazo yabesifazane ukuconsa yithumba elinobomvu esibelethweni ungangabazi kholwa hamba futhi akusophinde kwenzeke ungaphiliswa kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yabo uma nje nizokholwa manje ngokuphelele nje ngumoya ongcwele usebenza ukuba ke nje bengibeka izandla phezu kwakho ubungacabanga ukuthi uzosinda na woza ninikazi egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphulukiswa amen. Woza ukholwa uma ngingashongone lilodwa izwi kuwe ubungakholwa uma ngibeka izandla phezu kwakho buzosinda na awu woza naleso sifo sikashukela awu kubeka isifo sikashukela sizoba kahle uzosinda hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke wonke umuntu na kholwani manje bukani nje manje wathini na
you know there's some sort of anointing here somewhere
amen
that knows you believe that
niyazi ukukhona uhlobo luthize loqobo lapha ndawo olukwaziyo uyakukholwa lokho na ninikazela incane elihlezi lapho likhuleka linikina ikhanda lalo ngekhathaza inhliziyo yeka yema ukwesaba kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzosinda noma kanjani uNkulunkulu uzokusindisa lelo ninikazela ihlezi phandle lapho likhulekela indoda neyalo engasendisiwe kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu uzokunakekelela khona angekwazi ngiyakwazi yini ninikazi na angikwazi inhlobo kodwa yilokho obukhuleka ngakho ngaze kanjani ukuthi ubukhuleka mayelana nani na uNkulunkulu uzomkhuleko ngawuphendula umkhuleko amen. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yiba nokukholwa manje ehlonipha ngokuzithoba woza ake ngibeke izandla phezu kwakho manje ngenkathi ugcobo lukamoya ongcwele luselapha egameni lenkosi Jesu kwangathi angaphulukiswa amen. Hamba ukholwa uyazi ngempela ngokwethuka kwakho okukwenzile okwenza isisu sakho sibe kanjalo manje vuka nje kulobu busuku futhi uthi sengiqedile ngakho ngiyamkholwa uNkulunkulu bese ke uhamba uyodla ukudla kwakho kokusihlwa uzoba kahle hamba ukholwe ngaye yonke inhliziyo yakho egameni lenkosi Jesu. Omunye angathi athi wena uma usomdala inhliziyo yakho ibuthakathaka empeleni kodwa akunjalo unenhliziyo enokuthuka usube nayo isikhathi eside hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho izosinda futhi uzoya ekhaya usinde kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Uyayithanda inkosi na kukhona okwenzekile kodwa angikwazi ukuthola kungukuthi nje yonke into iba ukufiphala kimi manje niyabo. Kangaki owaziyo ukuthi imibono ukwenza ngaleyo ndlela na uDaniel wabona wode wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi bangaki okwaziyo khona niyabo impela
One woman touched the hem of the garment of the master and he said virtue is gone from me
Usifazana yedwa wathinta umphethi wengubo yenkosi futhi yathi amandla aphumile kimi. Kulungile dadewethu woza ukholwa manje awusoze wakhubazeka ngakho. Egameni lika Jesu Christ kwangathi angaphulukiswa udumo. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho.
Do you believe with all your heart everybody? What could happen right?
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke wonke umuntu na yini ebingenzeka khona manje na noma yini ebingenzeka
Surely you're aware that something's here. The God that you serve is right with you now.
Impela niyazi ukuthi ukuthize kulapha uNkulunkulu enimkhonzayo unani ngomanje Ngibonene nikazi lihlezi lapha liphakamise ikhanda lalo liyakhuleka lokho kukhanya kulenga phezukwalo ngo ngiyesaba nje angeke likubambe inenkathazo yezibilini nenkathazo yeqolo uNkulunkulu ngiyethemba ukuthi linkosikazi Tikmani sukuma futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho kulungile uNkulunkulu akubusise inenekazi lapha eliqoke ijezi libomvu elintofontofo yilona khona ngapha ekugcineni kodlu kukhona wesilisa nowesifazane behlezi lapho owesifazane ube nenqwaba yenkathazo ube nokuhlinzwa cishe ukuyidazini waba nenkathazo yesibindi umyeni wakhe unenkathazo yemthambo nomzane nonkosikazi meini kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu futhi niye ekhaya futhi niphulukiswe ujesu kristu yenisindisa nginiphosele inselelo ukuba nibuke ngapha futhi nikukholwe ngiyanicela ukuba nikukholwe haleluya bangakokholwayo ngenhliziyo yakho yonke na Wo mngane isoni ungathanda kwemukela lo Jesu na mina iniphakamisa izandla zenu beniyizoni uzani lapha umdzuzu nje ake ngibeke izandla phezukwenu ngizokwenza na ngihlela lapha ngomanje mngane isoni woza lapha ngikumemela kuKristu woza ake ngibeke izandla phezukwakho uma uNkulunkulu azi inhliziyo yakho ufuna ukuba uthethelelwe izono zakho uzani khona manje nizungeze ialtar lapha nizokwenza na sonke isoni esakhiweni esifuna kwemukela uJesu nje umsindisi wabo yehla ngoma nje bonke kunjalo ngikathi umoya ongcwele usagcoba yehla ngoba kunjalo woza wonke umphefumulo wesono ocindezelwe kukhona umbuzo enkosini ungeze na wozani nizungeze ngo lokho nje kuhle wozani sonke isoni esingamazi uNkulunkulu ufuna ukukhunjulwa manje emkhulekweni futhi ufuna uNkulunkulu asindise umphefumulo wakho ngenkathi eselapha ekhona umoya ongcwele wangimisa ngaleyo nkathi nje wathi biza nginabantwana abalindile phandle lapho uNkulunkulu ofanayo ongakhuluma ngokungenasiphosiso angesho into efanayo na manje ihora manje yisikhathi kumani wonke umuntu ofuna ukutshela uKristu njengomsindisi woza ngase altare lapho umzuzwana nje uzokwenza na uyakwazi woza manje uzokwenza na woza umethembe ufuna ukufanana lowo mama wenyamazane idiye umdala na ufuna isehlakalo sangempela noNkulunkulu na woza koyedwa woza enkosini uJesu ongakunika leso sehlakalo lungule bandla ngabe uye wakhungatheka na woza manje woza lungule bandla n Methodist Baptist Presbyterian Luthele Katoliki Pentecostal ongaqinisekile ngesipiliyoni sakho izoza na asikucele ukuba ujoyine noma yiliphi ibandla sikucela nje ukuba uze lapha futhi umele izwi lomkhuleko ubufuna ukubona into ethize yangempela ini engekhona ngempela kulo Jesu Kristu owavuka kwabafileyo esizukulwaneni yesibi nesiphingayo ezikhombisa ukuthi uvukile kwabafileyo njengojohn ephuma esiswini somkhomo na uphila kuze kube phakade ungeze manje sisalicula futhi na Wonkosinisa nomoyisi fasana ongenawo umoya ongcwele mabame ngezinyawo zabo manje bonke abafuna umoya ongcwele ngifuna ukucela abafowethu abangabefundisi lapha emsamo uma bengakwazi futhi bengehlele phansi ngakulezi zoni ezizisolayo lapha ngifuna nedle sifuna ukubeka izandla phezu kwabo sikhuleke nabo sibakhiphe nibamemele emabandleni enu noma ngabe bakuphi kwangathi bangabanga amalunga bukani bangane nina enimi lapha yinye kuphela into ake nginikhombise ukuthi kwenzekeni uJesu wathi akekho ongeze kimi uma ubaba wami ngamdonsi wena kuNkulunkulu wanilethe lapha akazange anilethe le ize lapha usukume sihlelweni sakho futhi uze lokho kuphela ongakwenza ukwenza ukuvuma oyongivuma phambi kwabantu yena ngizomvuma phambi kukaBaba wami nezingelosi ezincwele lokho akwethembisa ukholwa yimi noma efa ophila ophila kholwe yimi akasozafa ngiyanibuza manje njengoba sikuthumisa amakhanda ethu ngomkhuleko bangaki phakathi lapha manje ogulayo nothuphekile kwamanje na phakamisani izandla zenu manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye beka izakho